Ine mwachizolo wezi ndachedwa ndi Ora kapena awiri abusa anayimirira ndikuti sopano ine ndikufuna kuti ndikudzutsireni inu nonse bambo Branham wobwera mochedwa chabwino ine ndimakhala ndi zinthu zambiri zoti ndichite kotero ine ndimangochedwa apo ndi apo koma nthawi iyi ine sindikanatha kuchitira mwino izo zinali chifukwa cha nyengo ndi imene yachita izi nthawi iyi ine ndikhoza kuzikankhira izo kwa nyengo ndipo nkupulumukapo ndachita kuziyika izo patsogolo bale Rose pang'ono pokha mawa wabwino mlongo Rose ndipo okondwa kukhala nawo mawa uno pano mbale Rose ndi mlongo Rose ndi mbale Sharit ndi abale ambiri anthu abwino inu kunja uku ine ndamva kuti wina wake amanduza ine pamene ikugwa mvula mu Phoenix aliyense amangogona kusintha koteroko inu mukudziwa limodzi la masiku amenewa ine ndidzadya chakudya chaulere iwo amanduza ine kuti iwe ukhoza kudya chakudya chaulere tsiku lililonse pamene dzuwa sikuwala ine ndiziona izo lero ndiwapangitsa iwo kuti alipire zimenezo ine ndinali kulankhula usiku wa thawu uko kumpingo wina ine ndi 2D sindikukumbukira dzina la iwo ndipo kotero ife tinali ndi nthawi yopambana usiku wa thawu uko ku msonkhano ndi uko kwa mbale Outlaw ndi uko ku Tempe ndipo ife timangokhala ndi nthawi yabwino muchiyanjano ichi ndipo ine ndikuyembekeza kuti ndikakomana nawo abale wonse otumikira awa ku msonkhano waukulu kotero ife tidzakakhala nayo nthawi yomangocheza basi pozungulira mbale Rose ndi kulankhulana wina ndi mzake ndipo ndi chimene ine ndabwerera ndikuti ndidzakhale ndi chiyanjano ndipo ife tinali poyang'ana pa zoti tichite ndipo timapeza malo ambirimbiri koma ine ndinaganiza uwu unali mwayi wopambana kwambiri chifukwa ine ndiyenera kuti ndidzakomane nawo osiyanasiyana kuti ndidzawaone iwo ndi kudzacheza nawo nthawi zina polalikira mtumiki aliyense samamvetsetsedwa mwanjira ina kapena inzake nthawi zambiri anthu amatenga china chake chimene iwo wanena ndipo amangokhala ngati icho chikatsamira pang'ono kwa iwowo ndiye iwo akachinena icho mwanjira imeneyo ndiyeno winayo akachimva icho chikhala chikutsamira mopitirira pang'ono chinthu choyamba inu mukudziwa izo zangobalalikiratu kotero ife nthawi zambiri polalikira ine ndimakhala ngati ndikunyowetsa zipembezo ndi mabungwe ndi zinthu nthawi zina anthu ndiye amati mbale Branham amatsutsana ndi bungwe kumeneko ndikulakwitsa ine sindimatsutsana ndi bungwe koma ndi nthawi zambiri zimene anthu amangodalira pa bungwe limenelo inu mukuona ndipo nkumakhazikitsa ziyembekezero zawo zonse pa izo m'malo mwa pa khristu iwo amafuna kuti aone ndi mamembala angati amene angawatengere ku bungwe limenelo tsopano zimenezo ndi zabwino kwambiri izo nzona ine ndikuganiza kuti bungwe lililonse liyenera kumupeza membala aliyense amene ilo lingathe kumupeza zimenezo ndi zabwino kwambiri koma pamene inu muyamba kuwatenga osatembenuka ndi kumakokomeza kwambiri pa izo kuposa momwe inu mungamachitire pakutsindika kwa mzimu woyera monga mbale Rose amalankhulira pa kanthawi kapitako ndi zinthu ndiye inu mumawapangitsa anthu kumaganiza kuti ife ndi aichi ndipo ife ndi aicho ngakhale zili choncho ife tonse ndi a mulungu mukuona tsopano ngati ine nditamuona munthu akuyenda mu mtsinje pa ngalawa ndipo ine ndimakhala pafupi ndi mtsinje ku Indiana mtsinje wa Ohio ndipo ine ndimakhala pafupi kumene ndi mathithi awo ndi malo oyipa kwambiri mathithi amenewo chifukwa iwo angakuphe iwe mosachedwetsa ngati iwe utapita pa mathithi amenewo palibepo ngalawa imene ingawakwere iwo chifukwa iwo ndi pafupifupi mapazi 40 kapena 50 molunjika kugwera pansi ndiyeno pamabwera kupotoloka kwa madzi kwakukulu kuchokera pansi pake kumene kumakafika mpaka pa thanthwe loyala pamenepo ndipo ine ndikuganiza mafunde oyera amageyedwa kuchokera pansi pa mathithiwo pa usinkhu wa mapazi 40 mukuona pamene iwo amakamenya pansi ndi kudzawulukiranso mmwamba kachiwiri ndiyeno amangopita akupidiguka monga choncho ndipo amapita pansi mu chidzenje chachikulu chimene chili pafupifupi kuya kwake mapazi 60 kapena 70 ndipo mmenemo muli dziwe la madzi wozungulira limene limawazungulitsira iwo mbali iyi ndi kuwatulutsanso iwo ndi kumapita pansi podzera mkanjirako sipangakhalenso njira iliyonse kuti ungakhalenso moyo inu mukuona. Bambo wina anapita kumeneko nthawi ina kale atavala jacket ya mmadzi. Iwo anangochiona chinthucho pamene iye amagweramo monga choncho. Ngakhale jacket ya mmadziyo liwilo la madzi lopsa ilo linangomutengera iyeyo pansi ndipo sanamupeze konse iye. Sanadziwe nkomwe kuti zinamuthera bwanji iyeyo. Iye anakakodwa pa myala kapena mphepete pansi pamenepo. Mwina mwake mairosi kapena awiri kumeneko monga choncho. Ndipo panalibe njira imene akanapulumukirako. Ndipo ngati ine nditamuona wina akuenda mu mtsinje mu ngalawa ya ing'ono yakale, nditakhala pamenepo ndikuwerenga akupita. Ndipo ine ndingayambe kumukuwira iye chokamo mu ngalawa imeneyo. Ngalawa imeneyo sitha kukwera mafunde ameneyo. Tsopano zimenezo sikuti ndili nacho chilichonse chotsutsana naye munthuyo, ngakhale zidakhala kuti ndikuchita kumuzazira iye kuti achokeko ndi kulankhula mwaukali kwenikweni pa iye. Izo sikuti ndili nacho chilichonse chotsutsana naye munthuyo. Ine ndikumukonda munthuyo, koma ine ndikudziwa kuti iye akukafa kumeneko. Ndi chifukwa chake ine ndikumukuwira iye, chifukwa iye siyali. Ndi chifukwa chakuti ine ndikumukonda iye, ndi chifukwa chake ine ndikumukuwira. Ngati ine ndikadakhala kuti sindikusamala, ine ndikanati chabwino zake izo nkumapitirira mukona. Ngati ine ndikadakhala kuti sindikusamala za iyeyo. Koma chifukwa chimene ine ndimanenera zinthu zimenezo ndi chifukwa chakuti ine ndimakhala okhudzidwa ndi mpingo. Ine ndimakhudzidwa nawo mpingo wa Mulungu, ndipo ine ndimadana nazo kuona iwo kungosanduka maganizo achipembedzo. Ndipo ine ndikukadziwa kachitidwe kameneko, mmenemo ndimomwe mpingo uliwonse wapitira kumyala. Basi monga chomwecho, basi kudutsa mukachitidwe komweko ka chibungwe. Tango ganizani za chitsitsimutso munthawi ya achilutero. Taonani kumene icho chinapita. Ndipo mwansanga pamene icho chifika kumeneko, icho sichimadzukanso mkomwe kachiwiri. Achilutera sanabwererenso. Tayanganani pa Amethodist, AWS, sanabwererenso. Tayanganani pa Pilgrim Holiness, Nazarenes. Ena onse ayiwo, a Baptist, Presbyterian. Iwo amati akakhala ndi chitsitsimutso, ndiyeno munthu wina amaukapo ndi mphamvu ya Mulungu pa iye. Iye amayambitsa chochitika mu mzimu, ndiye mwansanga munthu ameneyo akangopita, ndiye iwo amayambitsa bungwe pa zimenezo, monga Mude Bible Institute. Malo abwino, koma iwo sadzakhala konse monga momwe ankakhalira ali ndi Mude. Mukuona. Ndipo zinthu zimene Mudi ankaima nazo, iwo achokako mamayilosi miliyoni kwa izo. Kotero ndi zimene zoti pamenepo. Ndipo tsopano zonsezo zangotsala luntha pamene Mudi anali nazo izo mu mzimu. Inu mukuona. Ndipo kotero inu mupeza kuti mu zinthu zimenezo. Tsopano pamene ine ndi nkayamba kumene, ndipo ine ndinadzabwera kuno ku Phoenix zaka zapitazo mukuenda kwa Pentecost. Ndinali nawo mwayi woti ndiyambitse bungwe ine mwini. Abale a mvula ya masika anabwera kwa ine ndikudzati ndi zimene zotu tiye ntiyambepo. Bwanji ife tikhala chikhala chachikulu kuposa zina zonse za izo. Ine ndinati chifundo si zimenezo ayi, chinthucho si chimenecho abale. Inu mwasochera mamayilosi miliyoni, mwasochera pa njirayo. Mulungu sachidalitsa konse chimenecho. Mwerenge mbiri yakale yanu, mwerenge Baibulo. Sipadzakhala konse bungwe lina limene liti lidzatuluke kuchokera mmenemo, limene linabwera kuchokera mwizi. Izo nzona. Izi zichita bungwe, ndipo zipita. Izo zili muchikhalidwe cha chilaudikaya tsopano. Koma ine ndikukuwuzani inu mbale, palibenso mabungwe odalitsidwa ndi Mulungu amene atawukepo. Sipakhalanso kalikonse kazimenezi. Ife tili pakubwera kwa Ambuye, mukuona. Ndipo Mulungu adzatenga otsalira kuchokera mukuyenda kwa kukulu kwa ekumeniko uku kumene kukuchitika pakali pano kwa mkwatibwi. Koma sipakhala konse kanthu kati kadzachite bungwe mwauzimu panonso, mukuona. Izo zatha. Amene ine ndiwaona abale anga, abale ofunikira akutsamira mwanjira imeneyo, nde ine ndimangozitsanulira izo ndi zonse zimene ine ndili nazo. Ndipo nthawi zina abale amati chabwino, mbale Branham akutsutsana nafe ife. Ndife, uko ndikulakwitsa mayi. Icho, chimenecho ndi chinthu chapatali kwambiri ndi malingaliro anga. Kukhala ndi kutsutsana ndi aliyenseyo. Ndine wa inu, ndine mbale wanu, mukuona. Ndipo ndikuyesetsa mwakukhonza kwanga. Ndipo ndicho chifukwa ine sindinajoine konse bungwe lililonse kuti ine ndizitha kuima pakati ndikuti mbale musatero, njira yake si imeneyo. Iwo amati ndife assemblies zimenezo ndizopambana. Assemblies of God akalali mdalitso opambana kwa ine. ndifea four square. Tabwino, taona ni ndalitso umene iwa kala kwa ine. Ndifea Jesus name. Taona ni ndalitso umene iwa kala kwa ine. Ndife ameneo enao. Chili chonsecho, iwo onse ndi ndalitso. Iwo ndi anthu a Mulungu mukona. Ndipo, anthu a Mulungu akupezeka muzonsezo. Ndipo pamene ife tiyamba, kumazi sonkhanitsa toka ndikumati, ndife abwino kupang'ono kuno kuposa a Church of God. Inu mukona, kapena ndife abwino kupang'ono kuno kuposa a Four Square, kapena a Jesus name, kapena china chake munga choncho. Pamene ndife basi, ife tikhoza kusiyana pang'ono chabe mmalingaliro. Ife tonse, tinapita kukadya chakudya cha madzulolero. Ife tonse timadya chitumbuwa chosiyana. Kuma ife timadya chitumbuwa basi chimodzi modzi. Inu mukona, lingaliro lake ndilimenero. Kotero, lingaliro lazimenezo ndilakuti. Ngati, ife tizingokhoza kuyang'ana chiyanjano chathucho. Kotero, musamatsamire bungwe, muzitsamira ku kavre. Mukhale akufa kwa zinthu zina izi, mukona. Ndipo ine ndikukhulupirira, mundilole ine ndinene izi pamene izo zikadali pa mtima wanga. Ine ndikukhulupirira kuti bungwe lachita gawo labwino. Pakuti zilipo nthawi zambiri, abale, zoyipa basi monga ife, zimatichansira. Kuti tiziziganizira izo, zakhalapo zinthu zimene zakwawirapo pakati pathu, ndi zinthu monga choncho, zimene zakhala zili mipatuko. Ndipo anthu amangotenga mipatuko imeneyo, ndi kuwabalalitsa nayo anthu muli monse. Ndipo gulu la abale kuzisonkhanitsa pamodzi, amene, kuti ine, mene ine ndikutanthauza ndi chakuti, kumatuluka monga iwo ankachitira mu masiku oyambirira, ndi mtundu wonse wa zinthu. Ndipo ife tili nazonso izo mpaka lero, mukuona. Basi, zikuyendabe. Ndi anthu amene angathe kuzisonkhanitsa okha pamodzi. Chithunzi chenicheni cha Pentecoste, mwakulingalira kwanga, pamene izo zifika kubungwe, ndi mpingo mbale Petrus, mpingo wa Philadelphia ku Sweden. Tsopano, iwo samasamala kuti iwe uli ndi chiphunziso cha mtundu wanji. Bola ngati icho chili cha mwamalemba. Ngati iwe ukufuna kuti uziziona izo mwa njira iyi, njira iyo, kapena chilichonse. Bola ngati iwe uli ndi chiyanjano, ndipo umakhala moyo oyera weniweni. Ndi zimenezo tu pamenepo. Zimenezo ndi zabwino. Ndipo ngati iwe ukufuna kunena kuti Yesu abwera pakavalo oyera, ndipo winayo ndikumati iye abwera pa mtambo oyera. Muzimuyembekezera iye mwa njira imeneyo, kazingopitani patsogolo. Bola ngati inu mukukhala moyo wabwino woyera ndi kumakhala ndi chiyanjano. Njira yake ndi imeneyo. Ndi zimenezotu. Icho chabwino. Tsopano ndicho chifukwa chimodzi abwenzi chimene ine ndimakhalira ndi gulu la amuna azamalondawo. Chifukwa ine ndikudziwa kuti pali zinthu zambiri pamenepo zimene ziyenera kuti ziwongoledwe. Koma ndi zopambana zimene ife tili nazo. Ea. Izo nzona. Ea. Pali zinthu zambiri zimene ine ndiyenera kuti ndizinene. Ndipo inu, abale kuno, akuuzani inu, ine simabweza nkomwe nkhonya zili zonse pa iwo. Ine ndili kuno ngati wantchito wa Mulungu, kuti ndidzanene choonadi. Ndipo ine ndidzayenera kuti ndidzakayankhire chifukwa cha zimenezo. Izo nzona. Abale Rose anati, chifukwa chake ife timakukondani inu. Chabwino. Izo, chabwino. Ife sitingate, ife tiyenera basi kuti tizikhala ndi mawu. Amene wamukuona. Basi nthawi inakale ine ndikuganiza munali inu mu. Ine ndinali kutsidya kwa nyanja, kapena uko kuchilumba chaka chatha, ndipo iwo anali ndi msonkhano, ndipo abale nawo anali akubwekelera mu msonkhano waukulu, mune iwo anali ndi amuna azamalonda, wozungulira kumeneko. Ndipo iwo anali akukambirana, ine ndinali ndi kamalo kakang'ono pa ngodya. Geni yanga si imayenda bwino. Ndipo ine ndinali ndi nthawi yovuta. Ndipo chinthu choyamba inu mukudziwa, ine ndinabwera kudzamulandira Kristu. Ndipo, ine, ndinapeza chili chonse tsopano. Tsopano, zimenezo ndizabwino. Ife, tukiyamikira zimenezo. Ndizabwino. Koma, kulemera sinthawi zonse kumatanthauza Kristu. Zimenezo, mwaona. Ndipo ife, timayenera kusamalitsa zimenezo. Tsopano, zimenezo ndizabwino, mukuona. Sindikutsutsana nazo izo. Koma ine, ndinakhala ngati, ndinawatsatira abale usiku umenewo. Ife, tinapita ku motero kumene gulu la ife tinali kukhalako. Ndi mbale Shekarian, ndi tonse ife. Ndipo ine ndinati, chabwino, ine ndinati. Abale, ine ndikuuzani inu, ine ndinati. Ine ndikuganiza inu abale ndi gulu labwino kwambiri la amuna, limene ine ndinayamba ndakumanapo nalo, moyo wanga. Koma, ine ndinati, chinthucho ndichakuti, ine ndinati, ine sindili wa bungwe lililonse, koma ndine wa chiyanjano chimenecho ndi iwo. Ine ndimayenda ndi kadi la chiyanjano ndi iwo, kadi lokalo limene ine ndili nalo. Chifukwa ilo limayimira mabungwe onsewa, inu mukuona. ndipo ndicho chimene ine ndimachikonda, ndicho chimene ine ndikumenyera. Koma ine ndinati, chinthu chimene chikundidandaulitsa ine ndichakuti abale inu pamaso pa anthu aja kumeneko amene ali olemera kuchulukitsa chikwi kuposa momwe inu mulili. Ndiyenu mumayesera kuwawuza iwo kuti Khristu ndi chuma. Musamayesere kuti muziwanamiza iwo ndi zimenezi. Mukuona? Musamayesere mkomwe kuti muzizifanizitsa ndi dziko lapansi. Muzilisiya dzikolo kuti lizibwera kumbali yathu. Musamapite kumbali yawo. Mukuona? Mukuona? Inu mukapita kumbali yawo, ife sitidzatha kunyezimira nawo iwo. Kuwonjezera apo, kuthenga simanyezimira, iwo umawala. Hollywood imanyezimira, kuthenga umawala. Pali kusiyana kwa kukulu pakati pa kuwala ndi kunyezimira. Ndipo kotero tsopano, ndipo ine ndinati, abale woyambirira a Pentecoste, amene anali ndi zinthu, amayesera kumadzichosa izo, ndi kumakawadyetsera nazo osauka, ndi zina zotero monga choncho. Ndipo amapita wopanda kali konse mukuona, kuti azikalalikira uthenga, kuti azikayanjana. Ine ndinati, tsopano ife tikuyesera kumadzibwekelera pa kuchuluka kwa zimene ife tili nazo. Ine ndinati, ndizosiyana bwanji zimenezo. Ndipo mbale mmodzi wofunikira atadutsa mphindi pang'ono anayimirira anati kwa ine, iye anati, mbale Branham, uko kunali kulakwitsa kwa kukulu kwambiri kumene anthu anayamba achitapo. Ndipo ine ndinati, tsopano taonani mbale, ine sikuti ndimayesera kukhomerera kuti anthu agulitse zimene iwo ali nazo. Koma ine ndikungoyesera kuti ndipange mfundo kwa amuna azamalondawa. Iye anati, uko kunali kulakwitsa kwa kukulu anthuwo. Ine ndinati, iwo ankachita zimenezo mwa Mzimu Woyera. Mzimu Woyera umawawuza iwo kuti azichita zimenezo. Mzimu Woyera ukamuwuza aliyense kuti achite china chake, inu muchite zimene iwo ukukuwuzani inu kuti muchite. Ndipo iye anati, chabwino, uko kunali kulakwitsa koyipitsitsa kumene mpingu unayamba wachitapo. Ine ndinati, bwanji mbale. Ndipo pomwe apo pamaso pa munthu yemwe ine ndinali kulankhulana naye, iye anati, ifuka mwansanga pamene panauka mkangano pang'ono mu mpingo kumeneko, panali kusagwirizana pakati pa Agriki ndi Ahebri ndi zina zotero. Anati, anthu amenewo analibe malo woti azipitako, iwo analibe ngakhale nyumba yoti apiteko. Ine ndinati, zinali ndende basi chifuniro cha Mulungu. Iye anati, zingateke bwanji kuti chimenecho chikhale chifuniro cha Mulungu? Ine ndinati, iwo amapita konse akumwaza uthenga, chifukwa iwo analibe malo woti apiteko. Mzimu Woyera sumalakwitsa kali konse, iwo sumachita basi zimenezo ndizo zonse. Ndipo monga ine ndinali kulankhulira usiku wa thawu, inu muyenera basi kumugwira Mulungu ndi kuwagwira mawu ake ndi kugwiritsitsa basi kwa izo. Zilibe kanthu kuti iwo akukutsogolerani inu kuti muzingowatsatira basi iwo kumangopitirirabe monga choncho. Koma ndine ndithudi wothandizira wachiyanjano cha amuna azamalonda ichi. Ndipo msonkhano waukulu uliwonse umene ine ndingayitanidweko, ine nthawi zonse ndimapita ndi kukalankhulako, ndimakanenako chilichonse chimene ine ndingathe, osati kukangoyesera kunena china chake chimene chingakamusangalatse wina wake wakuti ndiwakuti. Koma nthawi iliyonse imene ine ndikupita ku msonkhano wanga, ine ndimayesetsa kuti ndiwerenge, ndikupemphera, ndikusala kudya, ndikuti, Ambuye Yesu, kodi ndingakanene chiyani chimene chingakawathandize anthu amenewo? Aliyense akudziwa kuti sindine mlaliki, sindine olankhula. Ndine, aliyense amadziwa zimenezo, sindine mlaliki. Uthenga wanga ndi wopempherera odwala ndi zina zotero monga choncho. Koma sindine mlaliki, aliyense angadziwe zimenezo, amene anandimvapo ine ndikulalikira. Koma zimene ine ndimanena, ine ndimafuna kukhomerera pa chimenecho kuti chikachite china chake, osati kuti muziti, kodi iyeyo si wolalikira wamphamvu? Kodi iye sakugwiritsa ntchito bwino galamala yake? Kodi iyeyo si wodabwisa paguwa? Ine sindimafuna zimenezo. Ine sindingathe kuchita zimenezo. Mulungu sanandiyitanire ine zimenezo. Koma ine ndimayesera kuti ndipeze china chake chimene chingakamuthandizire munthu ameneyo ndi mpingo umenewo kuti ukhale mpingo wabwinoko, kuwathandizira iwo kuti akakhale anthu abwinoko, kuupempherera iwo. Tsopano ine ndimakhala ngati ndimalankhula, ine ndikuganiza, chifukwa ine ndimawaona anthu pang'ono anali akubwerabe mkati, ndipo mvula ikuvumba. Chifukwa chake ine ndimalankhula zinthu zimenezi. Tsopano kota past. Ndipo tsopano ine ndikufuna kuti ndimuthokoze mbale, ine ndamudziwa mbale Fula kwa nthawi yayitali. Nthawi zonse ndimamukonda iye pansi pa mtima wanga. Ndipo ife tili nazo zinthu zambiri zimene timafanana, mbale Fula. Ndipo kotero ife, ine ndamuona mbale Fula tsopano kwa zaka zambiri. Ndipo ine ndamudziwa iye kuti ndi mwamuna weni wa Mulungu. Ndipo ine ndimamukonda iye Ndipo ine ndili pano mauno kuti ndidzakhale ndi chiyanjano ndikupepesa kwambiri kuti ndinaphonya usiku wake pamene izo zinalengezedwa kuno koma izo zinali china chake chimene ine sindikanachitira mwina ndipo ndine wokondwa kuti ndili pano mauno kuona mpingo wake wabwino momwe Mulungu wawatukulira iwo ndi kuwadalitsa iwo ndi chilichonse chimene iye wamuchitira iye ine ndithudi ndikuyamikira zimenezo Mulungu atapitiliza kumudalitsa iyeyo ndi kudalitsa kachisi wake ndi gulu la matrusti madikoni ndi mamembala onse a mpingo ndipo mutakula ndi kuchita bwino muchisomo cha Ambuye ndilo pemphero langa lodzichepetsa tsopano tisanawayandikire mawu tiye ndimuyandikire mlembi poyamba tiye ndiweramitse mitu yathu mphindi chabe kupemphero Amene ife takhala mwakachetechete tsopano mukukhalapo kwa Mulungu, titaweramitsa mitu yathu ndi mitima, kodi chilipo chopempha mu mtima mwanu, cha chilichonse chimene inu mukuchisowa, chimene inu mukufuna kuti Ambuye apereke kwa inu, kuti ine ndikukumbukireni inu mupemphero langa m'mawa uno, pano pa chalichi. Kodi inu mungachidziwitse icho pakukweza dzanja lanu, mungochisunga icho mu mtima mwanu, Chimene icho chili, Ambuye akupatseni wina aliyense wa inu chopempha chanucho. Atate achisomo ndi oyera, Mulungu amene munalenga zinthu zonse kudzera mwa Yesu Khristu wa ulemerero wake. Ife tikubwera mukukhalapo kwanu m'mawa uno ndi kuthokoza pa mtima wathu. Ndipo monga ife tayendetsa kudutsa mu mvula, ndipo mphepo ikuomba, mvula ikuvumba, Ife tikupemphera Atate akumwamba kuti inu muvumbitsire pa ife mvula yakumwamba, mvula ya uzimu, mvula ya masika ndi mvula ya nyundo imodzi mitima yathu lero. Ife tikupemphera Atate kuti inu muudalitse mpingo uno. Ndi ife othokoza kwambiri chifukwa cha iwo, chifukwa cha mbusa wake, chifukwa cha osonkhana ake, chifukwa cha malo amene anthu akhoza kukoma napo, okhala ndi denga pamutu pawo ndipo khalapo pabwino pofewa kuti azikhalapo. Ife timabwerera m'mbuyo malingaliro athu mbiri yakale ya mpingo woyambirira uwu wa utumwi, mpingo wa Katolika, ndikuona momwe iwo ankakhalira pa masilabu a miyala kapena chilichonse chimene iwo akanakhoza kuti azimvetsera mawu a Mulungu, ndipo kenako nkudzagwada pansi, ndipo kumeneko kukuzizira ndi kwa miyala ndi fumbi, ndipo pamenepo amakwezera manja awo moyang'anitsa kumwamba ndi kumamva kukoma kukhalapo kwa mzimu woyera. Umawapatsa iwo kulimbikira koteroko mmoyo wawo mpaka iwo amakhoza kuyenda kupita mdzenje la mikango, samasuntha mpang'ono pomwe, koma ankamwetulira pa nkhope zawo akuyang'ana kumwamba, akudziwa kuti mu maminiti pang'ono iwo akakhala ali mukukhalapo kwa iye amene iwo ankamukonda. Oh, chikhulupiriro cha makolo athu chikadali moyobe, ngakhale palibepo dzenje, moto ndi lupanga, mutsitsimutse mwa ife, o Ambuye, chikhulupiriro choterocho. Mupereke kwa ife mdalitso waukulu wa utumi wa mzimu woyera. Mmodzi aliyense lero amene anakweza mmwamba manja ake, inu mukudziwa chimene iwo akuchisowa. Ambuye, inu mukudziwa chimene chinali kuseli kwa dzanja limenelo, cholinga ndi chokhumba mu mtima umenewo. Inu nokha mukhoza kupereka chosowa chilichonse Ambuye. Ndipo ine ndikuwapempherera iwo, osadziwa zosowa zawo, koma ndikupereka pemphero langa ngati chowapemphera iwo. Ngati wantchito wanu, ine ndikumupempherera modzipereka wina aliyenseyo, kuti chilichonse chimene iwo akuchipempha, mulole iwo alandire, mwadalitse iwo Atate. Ndipo tsopano pamene ife tikuwerenga mawu anu ndi kuphunzitsa kalasi ya Sunday School iyi monga zinali mmawawu, ine ndikupemphera kuti inu muwatenge mawu awa ndipo mukung'unulepo kusakhulupirira kulikonse kukuchotsapo pa iwo. Ambuye, kumene mphamvu iliyonse ya Satana ingayesetse kuti ichinge zimene zingawalepheretse iwo kuti akule, mulole iwo apite mu mtima uliwonse ndipo mmene mwakakhale mitengo ya chipatso cha chilungamo Ambuye, chikhulupiriro kubereka zimene inu munawadzoziratu mawu anu kuti adzachite. Munati iwo sadzabwerera kwa ine wopanda kanthu, koma iwo adzakwaniritsa chimene iwo anakonzedwera. Tsopano Ambuye, mumuyeretse wantchito anu, mawu anu anayeretsedwa kale. Ndipo pamodzi mulole ife tikathe kudyetsa nkhosa zimene mzimu woyera watipatsa ife. kuti tizipunzitse ife tikupempha mu dzina la Yesu. Amen. Tsopano kwa inu amene mumakonda kuwerenga nthawi zina, imodzi ndi uthenga, ine ndikukufunsani inu ngati inu mungatsegule mu buku, ndipo ine ndangokhala ndi uthenga waung'ono wa Sunday School monga choncho, wopita kwa anthu m'mawa uno. Kodi inu mukukhoza kundimva ine bwinobwino konsekonse pamalo ponse? Ine ndinasunthira mwamba cholankhulira ichi, ine ndasasamau pang'ono. Ine mosachedwa, pamene ine ndinafika kuno, ine ndinatenga chimfine. Mdierekezi anayesetsa mwakukhonza kwake kuti ine ndisakhale kuno. Ine sindikudziwa, ine ndikukhulupirira kuti ndithudi Mulungu atsanulira china chake chachikulu pa msonkhano waukulu uno nthawi iyi, chifukwa Satana wachita chilichonse chimene iye akanatha kuti ine ndisakhalepo pano. Koma tsopano ife tiwerenga kuchokera mu Genesis mutu wa 22, ndipo inu amene mukutsegula mu Baibulo lanu, tiyeni tiwerenge gawo la iwo limodzi. Genesis 22, tiyeni tiyambire pa ndime ya 9. Ndipo iwo anafika kumalo komwe Mulungu anamuuza iye, ndipo Abrahamu anamanga guwa kumeneko, ndipo anayika nkhunizo mwadongosolo, ndipo anamanga Isaki mwana wake, namuyika iye pa guwa pamwamba pa nkhunizo, ndipo Abrahamu anatambasula dzanja lake, ndipo anatenga mpeni kuti amuphe mwana wake. Ndipo mngelo wa Ambuye anamuyitana iye kuchokera kumwamba ndikuti, Abrahamu, Abrahamu, ndipo iye anati, ine ndili pano. Ndipo iye anati, usayike dzanja lako pa mwanayo, usanchitire iye kanthu kalikonse, chifukwa tsopano ine ndadziwa kuti iwe umamuopa Mulungu, kuona kuti iwe sunandikanize ine mwana wako yekhayo. Ndipo Abrahamu anatukulira mmwamba maso ake, ndipo anayang'ana, ndipo taonani kumbuyo kwake nkhosa ya mphongo itagwidwa mu chiyangoyango ndi nyanga zake, kapena ndi nyanga zake. Ndipo Abrahamu anapita ndipo anakatenga nkhosa ya mphongo, ndipo anayipereka nsembe pa, anayipereka nsembe yopsereza m'malo mwa mwana wake. Ndipo Abrahamu anatcha dzina la malowo Yehova Yire, monga amachulidwira mpaka tsiku la lero, mu phiri la Yehova chidzaoneka. Mngelo wa Yehova anamuita na Abrahamu kuchokera kumwamba kachiwiri, ndipo anati, paine ndekha ndalumbira, atero Yehova, pakuti iwe wachita chinthu ichi, ndipo sunandikaniza mwana wako yekhayo, kudalitsa ndidzakudalitsa iwe, ndipo kuchulukitsa ndidzachulukitsa mbewu zako monga nyenyezi za kumwamba ndi monga mchenga mphepete mwa nyanja, ndipo mbewu yako idzatenga chipata cha mdani wake. Ine ndikufuna kuti nditenge gawo lomaliza ilo ngati mutu, ndipo mbewu yako idzatenga chipata cha mdani wake. Imenero ndi lonjezo lopambana. Tsopano ife tonse tikuidziwa nkhani iyi, mwina mwake tayiwerengapo iyo mobwerezabwereza nthawi ndi nthawi za Abrahamu, ndi momwe Mulungu anamuyitanira iye kuchokera ku dziko lake, ndi momwe iye anangokhalira munthu wamba, analibe chapadera, koma Mulungu anamuyitana iye ndipo anamupangira iye lonjezo. Tsopano ine ndikufuna kuti inu muzindikire kuti lonjezo ili limene Mulungu anamupangira Abrahamu silinali kwa Abrahamu yekha, koma ilo linali la kwa mbewu yake ya pambuyo pake. Tsopano anthu ambiri amati, ine ndikadangokhala ngati Abrahamu, ine ndikanafika pamalo akuti Mulungu ndi kulankhula ndi ine, ndi kundipatsa ine chitsimikiziro monga iye anachitira naye Abrahamu, ndiye bwenzi ine ine ndikadakhala nachodi chikhulupiriro mʼbale Branham, ngati ine ndikadangokhala ngati Mulungu akadalankhula ndi ine monga iye anachitira ndi Abrahamu. Koma inu mulinalo lonjezo lomwelomwelo limene Abrahamu analinalo. Zimenezo ndi pamene ngati inu muli mbewu ya Abrahamu, ndiye inu mukuti, koma mʼbale Branham ndine wa mitundu, ine sindingati kukhala ndi mbewu ya Abrahamu. Mbewu ya Abrahamu sinali mbewu ya chithupi, iyo inali mbewu ya uzimu, pakuti mdulidwe wa zimenezo sunali kanthu. Lonjezolo iye anachita kumupatsa iye usanachitike mdulidwewo, koma ilo linapelekedwa kwa iye usanachitike mdulidwe, ndipo izo sizinali chifukwa chakuti iye wadulidwa, ndiye kuti akhala mupangano ndi Mulungu mwanjira imeneyo. zinali chifukwa chakuti Abrahamu anamukhulupirira Mulungu. Ndipo lemba limanena kuti pamene ife tifa mwa Kristu, ife timadzakhala mbewu ya Abrahamu. Paulo amalankhula za zimenezo, ndipo iye amene ali Myuda samakhala Myuda kunjaku koma amakhala Myuda mkati. Chotero ngati inu munabadwa ndi mzimu wa Mulungu, ndinu mbewu ya Abrahamu, ndipo ndinu olandira nawo limodzi ndi Abrahamu monga mwa lonjezo. Mukuona, chotero lonjezo lililonse limene Mulungu anamupatsa Abrahamu ndi lanu. Chifukwa mwa uzimu ndinu mbewu ya Abrahamu, ndipo ndinu Myuda mochuluka kwambiri kuposa momwe mukadakhalira ngati inu mukadabadwira mu magazi a Chiyuda. Ndiyeno nkukhala Myuda wa Chiorthodox mu mpingo umenewo, ndiponso wokana mzimu woyera wofunikira uwu ndi Ambuye Yesu Khristu. Mukuona, ndinu Myuda mochuluka kwambiri chifukwa inu ndi Myuda amene wabadwa ndi lonjezo lochokera kumwamba limene Mulungu anamupatsa Abrahamu. Ndipo Abrahamu analilandira ilo mwachikhulupiro, ndipo ndicho chimene chinamupanga iye chimene iye anali. Kuwonjezerapo, Myuda ndi kudzipatula chabe ndi kuwolokerako Mhebri ndi zina zotero monga choncho. Tsopano, koma pamene inu mwadzipatula nokha kuchoka ku zinthu za dziko lapansi, kuwoloka kudutsa mzere wolekanitsa uwo, ndipo inu mukuyenda mu dziko lachilendo, dziko limene inu simunayambe mwakhalamo pachiyambi ndi anthu amene simunayambe mwayanjanapo nawo pachiyambi, mukatero inu mumadzakhala Myuda wa uzimu, chifukwa mwa njira yomweyo imene Abrahamu mwachikhulupiriro anachoka ku dziko lake, anawasiya anthu ake, anapita ku dziko la chilendo ndi anthu achilendo. Inu mwawasiya anthu anu, mwalisiya dziko mbuyo, mwawasiya wanjana nawo anu mbuyo, mwawolokerako kudzera mʼmagazi a Yesu Khristu, ndipo ndinu alendo mukufunafuna mzinda woumanga wake ndi woupanga ndi Mulungu monga Abrahamu anali. Amwenda njira limodzi ndi iyeyo, okhala mʼmahema machalichi mbadwa limodzi za ufumu wakumwamba, olandira a zinthu zonse kudzera mwa Yesu Khristu. Mukuona, ife tawolokerako tadzipatula. Tsopano, Abrahamu, lonjezolo linapangidwa kwa Abrahamu ndi mbewu yake ya pambuyo pake. Tsopano Mulungu anapereka lonjezo ili kwa Abrahamu kuti mbewu yake idzatenga chipata cha mdani wake iye atatha kumuyesa Abrahamu, kumupima Abrahamu. Tsopano kuyesedwako kutabwera ndiye Abrahamu anali atatembenuka kale, ife tingazitchule izo, kuchokera kuchikunja kupita kwa Mulungu. Ndipo atatero, Mulungu anamupatsa iye ngati chizindikiro cha mzimu woyera, mdulidwe. Kenako utachitika mdulidwewo, ndiye panadzabwera nthawi yomuyesa. Choyimira chokongola kwambiri apa cha mpingo, kuti ife titatha kupulumutsidwa, ndiye ife timapatsidwa chisindikizo cha mdulidwe wolonjezedwa umene si wa mnofu koma wa mzimu. Ndipo mzimu woyera ndiye mdulidwe wathu. Iwo ndi mpeni wakuthwa wa Mulungu, iwo umalekanitsa ndi kudula mnofu wosafunikirawo wa chidziko pa ife. Mawu a Mulungu akuthwa kuposa lupanga lakuthwa konsekonse. Wotero inu mukuona, bwereranso mbuyo kachiwiri. Mawu a Mulungu ndi chinthu chimene mzimu woyera umachigwiritsa ntchito, osati chizikhulupiriro, osati zipembedzo, koma mawu ndi amene amatilekanitsa ife ku zinthu za dziko lapansi. Iwo amadula ndi kuchotsapo malingaliro athu ndi zinthu ndi kutipatulira ife kwathunthu kwa Mulungu. Yesu anati, ngati inu mukhala mwa ine ndipo mawu anga mwa inu, ndi zimene zoti pamenepo, ndiye si mawu anuwo amakhala mawu ake. Ndiye inu mukuona, ngati inu mukhala mwa ine ndi mawu anga mwa inu, inu mukhoza kupempha chimene inu mukufuna. Mukuona, chimene icho chii, inu simukulankhula mawu anu, inu mukulankhula mawu ake. Kotero ndiye mzimu woyera ndiye khayo amene amawatenga mawu a Mulungu ndi kutilekanitsa ife kutichotsa ku zinthu izi za dziko lapansi. Mukuona, mdulidwe kuzidulapo, zikatelo inu mumadutsa nthawi yoyesedwa. Tsopano Abrahamu, iye atatha kuyitanidwa atuluke mʼdziko la Akadiya, mzinda wa Uri, iye anadzakhala mwenda njira, mlendo. Kenako Mulungu anadzamuyitana iye atatha kutsimikiziridwa kuti iye azipitirirabe mtsogolo ndipo azimutenga Mulungu pa mawu ake. Atatero, ndiye chimene Mulungu anachita, ndikumupatsa iye chizindikiro chakuti iye wamuvomereza iye, ndipo iye anamuchita mdulidwe iyeyo, ndipo iye anamuchita mdulidwe Ismaeli ndi a pa nyumba ake onse. Ndipo tsopano inu muona, pamene mwayitanidwa kuti mutuluke, woyamba inu mumadutsa m'mayesero kuti aone ngati inu mutapitiriredi chitsogolo. Ndipo kenako Mulungu amadzakupatsani inu mzimu woyera, chimene chili chizindikiro chakuti iye wavomereza chikhulupiriro chanu, chimene inu mukudzinenera kuti muli nacho mwa iye. Inu mukunditsatira ine tsopano, iye avomereza zimenezo. Tsopano ine ndinali kulangula ndi pakhoza kukhala abale ena opambana a Baptist akhala pano, ndipo aliyense akudziwa kuti ine ndinachokera ku mpingo wa Baptist. Ine ndinali kulangula ndi mbale wanga wa Baptist, ndipo iye anati kwa ine, mbale Branham, iye anali dokotala wa zauzimu, bambo wabwino, mkhristu weniweni. Iye anati, koma mbale Branham, kodi inu mumazipeza pati zakuti ubatizo wa mzimu woyera uwo ndi chilichonse chosiyana ndi chikhulupiriro mwa Khristu Yesu? Ine ndinati, izo ndizosiyana mbale wanga ufunikira. Iye anati, kodi inu simukuganiza kuti pamene iwe walandira Khristu, iwe walandira mzimu woyera? Ine ndinati, kulondola, koma ine ndinati, inu mukuona, iwe umakhala ukungovomereza kuti iwe wamulandira Khristu kufikira iye atazizindikira zimenezo. Iye anati, mbale Branham, Abrahamu anakhulupirira Mulungu, ndipo kunawerengedwa kwa iye kukhala chilungamo. Ine ndinati, inde, koma Mulungu anamupatsa iye chizindikiro chakuti iye anali atavomereza chikhulupiriro chake, pamene iye anamupatsa iye chisindikizo cha mdulidwe kuti iye anali atachizindikira chikhulupiriro chake. Amen. Sopano pamene ife timulandira Khristu ngati mpulumutsi wathu, ndiye ngati ife tikhala otsimikizadi muzimenezo, ndiye Mulungu amatipatsa ife chizindikiro chakuti iye walandira chikhulupiriro chathu mwa Khristu, pakutipatsa ife chizindikizo cha mdulidwe chimene chili mzimu woyera. Chimenecho ndicho chizindikizo cha mdulidwe. Musaukuitse ayi mzimu woyera wa Mulungu mmene inu munasindikizidwa nawo mpaka tsiku la chiwombolo chanu, osati mpaka ku msonkhano winawo, koma mpaka ku tsiku la chiwombolo chanu. Izo nzona, Aefeso 4:30. Tsopano umo ndi momwe ife timalandirira mzimu woyera. Tsopano ngati inu mukuti, oh, ndine wokhulupirira, ndipo Mulungu sanakupatsenibe inu mzimu woyera, iye sanazindikirebe zimenezo, inu mukungovomereza kuti inu mukukhulupirira. Koma pamene kukayikira konseko, ine sindikunena kuti sindine wokhulupirira tsopano, mwakagawo kena inu ndi wokhulupirira. Koma pamene Mulungu wapeza chisomo, inu mukapeza chisomo ndi iyeyo kani, ndipo iyeyo ndikukuzindikirani inu kuti ndinu mwana wake, ndipo iye nkumadziwa mtima wanu, ndipo iye nkumaona kudzipereka kwanu, iye nkudziwa kuti zinthu zonse zadulidwapo kuchoka pa inu. Zikatero iye amakusindikizirani inu mu ufumu wa Mulungu mwa mzimu woyera, kutsimikizira kwa dziko la pansi kuti iye wavomereza chikhulupiriro chimene inu mukudzinenera kuti muli nacho mwa iye. Mukumvetsa izo tsopano? Tsopano mwansanga, zikachitika zimenezo, pamabwera mayesero. Mwana aliyense amene amabwera kwa Mulungu amayenera kugwapulidwa poyamba amayesedwa. Yesu mwansanga, pamene iye analandira chidzalo cha mzimu pa mtsinje, pamene Yohane ankamubatiza iye, nthawi yomweyo mdierekezi anamutengera iye wa ku chipululu kuti akadutse nthawi ya kuyesedwa. Koma pamene iye anawatenga mwa wa Mulungu ndi kumugonjetsera nawo mdierekezi, kwalembedwa, iye anabwerera pamenepo, ndiye ali wokonzekera utumiki wake, ndipo umo ndi mmene Mulungu anachitira ndi Abrahamu. Tsopano Mulungu atatha kumuyitana iye kuti achoke ku dziko la kwawo, ndipo iye nadzipatula yekha kuchoka ku dziko lake, anthu ake, ndipo atatero, Mulungu anamupatsa iye chisindikizo cha mdulidwe. Kenako anamupatsa iye mwana. Kenako iye anapita ku yesero lomaliza lija ndithudi mpaka kudzafika ku nthawi imene iye ankayenera kuti akamupereke mwana wake yemwe Isaki ngati nsembe. Ndipo iye anati, kuona kuti iwe sunandikanize mwana wako yekhayo, ine ndikudziwa kuti iwe ukundikonda ine. Iye anamupatsa iye yesero limenero. Ndiye mwansanga, zitachitika zimenezo, nkhondoyo anapambana pamenepo. Iye anati, ndipo mbewu yako idzatenga chipata cha mdani wake. Amen. Ine ndikuzikonda zimenezo, idzatenga chipata cha mdani wake. ife tifika kumfundo yomalizira imeneyo mumphindi pang'ono chabe ambuya akalola. Tsopano iye anapeza ichi Abrahamu wokhulupirika. Iye adatha kupeza kuti Abrahamu anali wokhulupirika, kenako iye anamupatsa iye lonjezo la kutenga chipata cha mdani. Tsopano pamenepo nthawi zambiri ndi pamene ambiri a ife a Chipentekoste timapangira kulakwitsa ndipo timaganiza chabwino. Mzimu Woyera watsanuliridwa pa ine ulemerero kwa Mulungu, ndizo zonse zimene ine ndiyenera kuti ndikhale nazo. Ayi bwana, pamenepo inu mukungoyamba kumene inu si pamenepo ayi ndikuyesedwa kwanu ndi kupimidwa kwanu chimodzimodzi. Basi monga ife timazipeza mu chipangano chakale kuyesa, kupima ndipo kenako kumukhazikitsa mwanayo, kuyikidwa mmalo, kumukhazikitsa mwanayo atatha kale kukhala mwana, atabadwira mʼbanjalo iyeyo ndi mwana. Kenako iye amayesedwa ndi kupimidwa ndi kuleledwa ndi aziphunzitsi ndi kumaona momwe iye akukulira, ndipo akatelo iye amadzakhazikitsidwa pamalo ofanana pafupifupi ndi abambo akewo. Tsopano ndicho chimene chili lero, ife takhala nazo pafupifupi zaka 40 zakuyesedwa kwa Pentekoste kapena zopitilira, maona kuyesa mpingo kuona ngati iwo ati ayime kapena ayi, kuona chimene inu ndiponani. Apo ndi pamene ine ndikuzipeza izo kachiwiri, malo mogwiritsitsa ku mtanda ndi kumawu ndi kumapita chitsogolo. Ife timakhala otengera za mdziko lapansi kumatsikira mbali iyi kapena kumatsikira mbali iyi kapena kumatsanzira izi. Monga ine nthawi zonse ndalankhulira molimba kwambiri kutsutsana nawo anthu mu kachitidwe ka makono akalero, akazi kudula tsitsi lawo ndipo amuna kumapitilira ndi chilichonse, ndipo basi kumangovala zovala zopanda makhalidwe ndi zinthu, ine ndimatsutsidwa mochuluka kwambiri pa zimenezo. Koma kodi ndi chiyani chimenecho? Ndiko kuyesera kuti ndiupulumutse mpingo umenewo, ndiko kuyesera kuti ndiwatengere iwo pamwamba apa afike ku mawu a Mulungu mosalabadira zimene dziko linalo linganene za iwo kukhala ndi mawu a Mulungu. Amen. Mukuona? Mukuona? Chinthu chake ndi chakuti monga momwe ine ndimanenera usiku wa thawi, apentekose akuyembekezera mphepo ya mkokomo wamphamvu, koma iwo analephera kuti alimve liwu laling'ono lakayeziyezi lija. Mukuona? Zimenezo ndikulakwitsa kuchita zinthu zimenezo. Iwo amaganiza kuti bola ngati mphepoyo ili ya mkokomo zili bwino, koma zimenezo sizinakope tchelu cha mneneli. Mphepo ya mkokomo sinamdandaulitse mneneli Eliya mu mphanga. Mabingu amphamvu ndi mphezi ndi kuvumbira pansi sizinamukope konse iye mkomwe, koma chimene chinamdodometsa iye chinali liwu laling'ono lakayeziyezi lija. China chake chija chikulankhula mkati, mawu anga ndi choonadi. Mulole mawu a munthu aliyense akhale bodza ndipo anga akhale woona, ndizo zimene zinamukopa mneneli. Mukuona? Ndipo iwo azichitabe zimenezo. Mawu a Mulungu nthawi zonse amakopa mtima wa uzimu umenewo, chifukwa iwo ndi mtima wa Khristu mwa inu, umene umadziwa kuti mawu amenewo ndi woona. Ndipo inu mumadusa mu nthawi yoyesedwa, mpingo umadusa mu nthawi yoyesedwa, munthu aliyense payekha amadusa mu nthawi yoyesedwa iye asanatenge konse chipata cha mdani. Abrahamu anadusa mu imeneyo, Khristu anadusa mu imeneyo. Khristu adatha kudzazidwa ndi Mzimu Woyera kuja pa mtsinje wa Yorodani, iye anadusa mu nthawi yoyesedwa. Abrahamu adatha kuitanidwa kuti atuluke, anakayikidwa mu dziko lake kumene iye anali woti akakhale mwenda njira. Kenako anamupatsa mdulidwe, ndipo Mulungu amakomana naye iye nthawi ndi nthawi. Komabe iye amayenera kuti aduse nthawi yoti ayesedwe. Mbewu iliyonse ya Abrahamu imachita chinthu chomwe chomwecho. Abrahamu ndi mbewu yake, bungwe, mpingo. Chifukwa chake ife timawapeza mabungwe athu akugwera mphepete mwa njira, chifukwa chakuti pamene iwo anafika poti ayesedwe, yesero lake liti mawu a Mulungu. Yesero lake ndi limenelo, mawu a Mulungu ndi yesero. Kodi ife tichita zimene gulu la anthu likunena kuti tichite, kapena kodi ife tichita zimene Mulungu akunena kuti tichite? Kusiyana kwake ndi kumeneko. Apo panadzafika masiku a Dwight Moody, masiku a Finney, Sankey, Knox, Calvin, Spurgeon, onse a iwo amuna a uzimu amenewo, mabungwe anawatsatira iwo. Amakhala nalo gulu la amuna kumbuyo uko, amene amadulira njira zawo mpaka amakafika ku zimenezo, wina aliyense kumakhulupirira izi ndi izo, ndi kumawonjezera pang'ono apa, ndi kuchotsera pang'ono apo, ndi kuwonjezera pang'ono apa, mpaka potsiriza iwa mapanga bungwe kuchokera muzimenezo. Baba mene iwa tero, wokulubira ona wenu weni, mulungama abwera pamene ipo ndikudzanitenga munthu wina wang'ono, wodzichepetsa, kudzachiswa chinthu chimenecho nziduswa, kulondola. Nthawi zonse amachita zimenezo, mulungu samasintha. Amangochikhadzulira chinthu chimenecho nzidutswa, anthu ena amalingalira uzimu amene angakhale molondola ndi mawu amenewo. Mundilole ine ndikuwuzeni inu, ine ndili ndi kalata ku nyumba yachimodzi cha matchali chabwino kwambiri, mabungwe akulu mukuenda kwa Chipentekosti. Mkazi osauka wa mtima osweka uyo anandilembera ine kalata. Ndipo iye anati, Mbale Branham, ine ndinali ndi tsitsi lalitali, ndipo ndimakhala ndi pafu kumbuyo kwa mutu wanga. Iye anati, ndipo mwamuna wanga ankalikonda ilo. Ndipo iye anati, ife tinasamuka kuchoka ku mzinda, mene ife tinali ndi tchalichi chimene chinali cha uzimu kweni kweni, tinapita ku tchalichi chachikulu ichi, tchalichi choyamba cha mzindawo. Ndipo anati, pamene ife tinafika kumeneko, alongo onse a Chipentekoste anali atadula tsitsi lawo. Ndipo anati, iwo anayamba kumandipanikiza ine chifukwa cha ilo. Ine ndinati, ayi ayi, ine ndimakhulupirira kuti Baibulo limanena kuti ife tisamachite zimenezo. Ndichamanyazi kuchita zimenezo. Ndipo kotero, iye anangonena. Ndipo iwo anapitirirabe, iwo amakhoza kumamuseka iye ndi kuti, hey, ta, tealanu likupha mbuyomo. Laspealo, ndi zonse monga choncho. Ndipo anayamba kumawapanikiza amuna anga mwanjira imeneyo, mpaka iwo anandikakamiza ine, kuti ndidule tsitsi langa. Ndipo anati, ine ndakhala otsutsika chichitireni zimenezo. Taganizani za zimenezo. Mpingo wa Chipentekoste, umene uyenera kuti uzima ndi mawu a Mulungu. Ndiko kumene bungwe lanu likutengeraniko inu. Kulondola, iwo akulephera kuti amvetsere liwu laling'ono lija la mawu akayeziyezi, limene limawayitanira iwo ku choonadi. Iwo onse akumvetsere amphepo za mkokomo amphamvu ndi kufuwula kwambiri ndi kuvina, kumanena kuti ali nayo mphamvu. Zimenezo ndi zabwino, ine ndimakhulupirira mu zimenezo inenso. Koma mʼbale pamene iwe ungathe kuvina ndi kufuwula, ndipo kenako ndikupotoloka ndikuwakana mawu a Mulungu, ndi kumakhala moyo monga dziko lapansi, pali china chake cholakwika pena pake. Kulondola, mzimu wa Mulungu umatsika liwu laling'ono lakayeziyezi lija. Ndipo umakulondolerani inu molunjika wa kukavre. Mene ife timakafa, ndipo moyo wathu umabisika mwa Mulungu podzera mwa Kristu. Ndi kusindikizidwa ndi mzimu woyera. Zikatero mawu ameneyo okha amakhala mmenemo. Ndiye ngati inu mukhala mwa ine, ndipo mawu anga nkukhala mwa inu, mupemphe chimene inu mungafune, ndipo chidzaperekedwa kwa inu. Kusiyana kwake ndi kumeneko. Ine ndikuyembekeza kuti ine sindikuoneka kwa inu ngati otentheka. Kati ine ndili choncho, ndine, ine sindikudziwa zimenezo. Ine ndimakhulupirira kuti mawu a Mulungu ali choonadi, ndipo iwo ayenera kuti azikhala pomwe apa. Ndipo ngati iwo akukhala apa, iwowo adzionetsera okha kunjaku. Iwo ayenera kutero, moyo wanu, mapangidwe anu, onsewo adzakhala osiyana. Kotero pamene Mulungu anamupatsa Abrahamu yesero, iye anadusamo 100%. Ndipo akana Mulungu sangathe kulipasa bungwe yesero. Chifukwa ilo lonse ndi losokonezeka. Mulungu samachita mwa njira imeneyo ndi bungwe. Iye samachita ndi mafuko mwa anthu a mitundu. Iye anawatenga anthu kuchokera mwa mitundu. Israeli, iye anatenga fuko. Koma mwa mitundu, iye anatenga anthu kuchokera mwa mitundu chifukwa cha dzina lake. Kotero, inu mukuona, zimenezo si bungwe, ndi munthu payekha amene iye akumutenga kuchokera mwa mitundu. Ndipo pamene yesero libwera, inu mukuona zimene zimachitika, ife tinadusa mukulungamitsidwa, ife tinalandira ubatizo wa mzimu woyera mu kuyenda kwa Pentekoste. Koma pamene zinadzafika ku nthawi yakuyesedwa, tinatenga ophunzira opukutidwa, tikufuna kuti tikhale monga dziko lapansi. Chimodzi-modzi basi monga izo zinali mu masiku azochitika za Wesley ndi ena onse a iwo. Iwo amapita ku sukulu, iwo amakaphunzira science, ndipo iwo amakaphunzira mtundu onse wa zinthu zimene zimayendera limodzi ndi maphunziro. Ndipo iwo amayesera kuti aziphunzira kuwerenga maganizo, chinthu chopambana basi chabwino, musanene izi, muwasiye iwo achite izi ndi izo, chifukwa izo zidzatero. Mugona, inu mukudziwunjikira ndipo mukumanga chokhumba chanu chanu ndi cholakwika. Cholinga chanu ndi cholakwika. Inu mukumangira kwa bungwe, malo mumangira kwa Calvary. Inu mungathe bwanji kumangira kwa Calvary Nkusabwela podzera njira ya mau. Pakuti ife timachapidwa ndi madzi a mau. Inu mukakhala mwa ine, ndi mau anga akakhala mwa inu, ndiye mupemphe chimene inu mukuchifuna. Apo ndi pamene ife tikuona kugonjetsedwa kwa kuyenda kwa Chipentekoste. Chifukwa chakuti iwo anachokako ku mau, mau akanena chinthu china, iwo amayesera kuti alipange bungwe limenelo, libwere mmenemo pena pake, ndipo iwo amachokako ku mau amenewo, ndipo nkumatsatira bungwelo. Ndipo inu mukuona kumene izo zapita? Izo zafika pofanana pafupifupi ndi matchali chonsewo. Komano, ife timavina ndi kufula, ndi kumalankhula mmalilime, ndi kumalumphalumpha. Zimenezo ndi zabwino. Bungwe lawolo ndi labwino. Ine ndikuyembekeza kuti mwandimvetsa. Koma chinthucho ndi chakuti, liwu laling'ono la maulija lakayeziyezi likulankhulabe. Ndi zimenezo. Inu muzidusa nkuyesedwa. Mulungu azikuyesani inu, monga iye anachitira ndi Abrahamu. Iye amaziyesa mbewu za Abrahamu za pambuyo pake. Ndipo tsopano, chifukwa chimene ife sikutengera chipata cha ndani, chifukwa chimene pali zochuluka kwambiri pakati pathu, chifukwa chakuti ife sitikutha kuima nako kuyesedwako. Ndipo mundilole ine ndikuwuzeni inu china chake, kuyesa kwa mau ndikolondola. Chifukwa chimene ife sitikukhalira nazo, ndipo ife sitidzakhala nazo mkomwe, mubungwe. Ine ndikuganiza kuti Chipentekoste chilinalo bungwe lina labwino, ena amuna abwino kwambiri amene ine alipo akukhala pa nkhope ya dziko lapansi, ali kumeneko, mabungwe amenewo. Assemblies of God, ine ndilinawo azinzanga kumeneko, mai, mbale komwe uko ku Indiana, ine ndikupita kuti ndikakhale ndi msonkhano, ine ndikukhulupirira uko kutali, uko, mbale Roy Weed, yeyo ndi mkulu wa boma wa mzinda wa Indiana, ine ndikukhulupirira kuti yeyo ndi munthu wa Mulungu. Komabe, yeyo ndi mkulu wa bomalo wa Assemblies of God. Four Square, oh my, angati, Ralph McPherson, ndi ambiri abale amene, amene ali amuna au Mulungu, palibe kalikonse pa mioyo yawo. Iwo ndi amuna abwino, uko kwa oneness, mne iwo amadzitchula okha, oneness, kapena, sopano ine, sindikuganiza, iwo amachitchula icho Jesus Name Church, Jack Moore, ndikungo chula mmozi mwa, alipo mazana iwo, amuna abwino, amuna abwino, amuna au Mulungu. Koma chinthucho ndi chakuti, mbale ndi ichi. Mene inu mudzipachika kwa bungwe limenelo, mukuona, Mulungu amatenga mabungwe amenewo, ndipo limozi lililonselo ndi lakugwa. Tayang'anani pa iwo, chidziko chikukwawiramo, tayang'anani pa akazi awo, tayang'anani pa amuna awo, tayang'anani pa zikhalidwe zawo. Ine ndikhoza kukulozerani inu, anthu a Assemblies of God, amene ali ndi madikoni mu bodi mwawo, amene akwatirapo kawiri kapena katatu, alaliki ongotengeka, akazi okhala ndi tsitsi lodula, mavala akabudula, ozipentapenta, ndipo ndi kumadzinenerabe kutali nawo mzimu woyera, kumadalira pa umboni wa kulankhula mmalilime, kapena kulumphalumpha, kapena kufula. Iwo akulilephera liwu laling'ono lakayeziyezi lija la mau. Mau amenewo amakuyendetsani inu bwinobwino mpaka ku mtanda. Ndikumene izo zili. Chifukwa chake ife tilibe aneneri enieni mu mpingo lero monga Agabus. Chifukwa chake mpingo lero iwo salemekeza nkomwe kulankhula mmalilime pamene wina akulankhula. Chifukwa iwo amba zochuluka kwambiri zabodza ndi zotengeka. Mpaka iwo sakudziwa chimene chili cholondola ndi cholakwika mu zimenezo. Tanthauzira kungokhala zosokonezeka basi, wina wake amangonena zina zake basi, chifukwa chakuti iye akumvelera kutsogozedwa. Kumeneko sikutanthauzira. Kutanthauzira si wina wake kuyimirira ndi kulankhula mmalilime, wina ndi kuyimirira mu maminiti pang'ono ndi kutanthauzira zimene iye wanena. Pamene wina akulankhula, wina amakhala kutanthauzira pomweapo. Kumanena mau pa mau, kulankhula mofanana. Chili chonse chimodzi-modzi. Munthu uyu akhoza kukhala kuti akulosera, koma iko sikutanthauzira. Ena iyo, liwu la mtundu uyu kumalankhula china chake, uyu kumbuyo kuno kumalankhula china chake, ndipo wina kunena mau 10, wina kunena mau 50 motsatira zimenezo, akuti kutanthauzira. Kutanthauzira kumatanthauza kunena mau pa mau, ngati izo zili mau a Mulungu, izo ziyenera kubwera mau pa mau, nzere pa nzere. Nzere pa nzere, umondi momwe mawa inira kumabwerera. Goma kodi ife taona chiani, zoona mizira zambiri ndipo iwo amachita zimenezo ndicho linga malo moti azikhala ndi mawu iwo azika izo pamenepo mwansanga pamene munthu achita zimenezo iwo amamutcha iye wachipentekosti ndipo inu mukudziwa zimene zimachitika pamene mayesero abwera nthawi yoyesedwa ndiye mbewu imayambapo izo zimaonetsera imene ili mbewu ndi imene siili tsopano mosalabadira zimene zinachitika Abrahamu anakhala ndi mawu lonjezo koma lero bungwe silingathe kuchita zimenezo ndipo ena inu abale ofunikira amene muli amabungwe amenewo inu mukatsutsana nawo iwo kamodzi iwo umadziwa kumene iwe ukupita ndiangati ainu ine sindikunena mchipinda chino tsopano koma ndiangati akhalapo mukuphunzitsa kwanga ndiangati akhalapo ndi ine ndikuti bale Branham ife tikudziwa kuti zimenezo ndi choonadi koma ife tikathamangitsidwa kuno kodi ife tichita chiyani bale kodi ife tichita chiyani mukangamire ku Calvary mukangamire ku lonjezolo mukangamire ku mtanda muli monsemo ndipo kumeneko iwo ali nawo ena anthu abwino kwambiri mukuona koma chimene ine ndikuyesera kuti ndichite ndikunena kuti zimenezo zidzayenera kulephera izo nthawi zonse zakhala zikulephera ndipo nthawi zonse zizilephera komano kaya inu mwamulephera mulungu kapena ayi zisunganibe mawu a mulungu ndi lonjezo lake poyamba inu muziyesedwa ndi iwowo inu mudzasayina zipepala zakuti muchita izi kapena muchita izo ngakhale zotsutsana ndi mawu inu mudzasayinabe zimenezo izo nzona mu mtima mwanu inu nkumadziwa kuti ndi zolakwika zimenezo ndi liwu laling'ono la kayeziyezi lija likulankhula mawu amenewo zosadabwisa ife tikulephera kuti tisunthire patsogolo chifukwa china chake chachitika inu munadzichosa nokha kwa liwu laling'ono la kayeziyezi lija inu mwathamanga mwaliwiro kwambiri mulungu anali kukuyitanani inu koma inu munathamanga kwambiri chifukwa mabingu anabangula phezi zinang'anima mapiri anagwedezeka izo sizinamusunthe mkomwe eliya ndimulucha iye ankafuna liwu lija poyamba iye anati ine ndikhalabe pomwe pano ambiri lero anayambitsa misonkhano ya machiritso kutsanzira kwa chithupithupi mitundu yonse ya zinthu ndi zogirigisha zimene sizimaoneka mkomwe mu mawu a mulungu izo nzona ndi chiyani chimenecho ife tiyenera kuti tiyimbe nyimbo ija iwo amene adikira pa ambuye mundilole ine ndizichepetse kunyada kwanga ndipo ndiyitanire pa dzina lanu mundilole ine ndidikirire ambuye kufikira ine ndimve liwu laling'ono la kayeziyezi lija ndipo liwu limenelo lidzakhala liwu la mwamalemba ilo lidzalankhula ndendende ndi mawu amen chabwino tinampeza Abrahamu iye atatha kuyikidwapo atayitanidwa atuluke atalekanitsidwa kwa okondedwa ake kwa banja lake kuchoka kwawo kwa mtundu wake kupita ku dziko la chilendo mwachikhulupiriro iye anachita zimenezo ndiye chifukwa chakuti iye anachita zimenezo mulungu anamupatsa iye mdulidwe kufuna kutsimikizira kuti iye anali mwana wa mwamuna wa mulungu kuti iye amakhulupirira mwa iye chifukwa iye anali kukhulupirira lonjezo mabe iye samatha iye samadziona izo mwachithupi koma iye amavomereza kuti chilichonse chotsutsana ndi mawu a mulungu chinali bodza zilibe kanthu kuti kaya pabwera umboni ochuluka bwanji icho ndi bodzabe ine ndimadana nazo kunena izi koma ine ndiyenera kuti nditero taonani ndipo inu mukawatenga akazi ine ndinena izi chifukwa cha chinthu chimodzi chimene chili chooneka mukhoza kuchiona amene amadzinenera kuti ali nawo mzimu woyera ndipo nkusakhala nalo khalidwe mokwanira kuti alisiye tsitsi lawo lizikula pali china chake cholakwika pena pake kazi amene angavale chovala chimene chili cha mwamuna ndikuchivala icho amene baibulo limanena kuti ndi chonyansa kwa mulungu kuti mkazi avale chovala cha mwamuna ndiyeno inu kumadzinenera kuti muli nawo mzimu woyera ndikumachita zimenezo ine ndinalankhulapo pa zimenezo tsiku lina ku Oregon uko kunali mkazi wina amene anandilembera ine kalata yayikulu kwambiri iye anati mbale Branham inu muli ndi utumiki wabwino koma inu ndithudi mukuwononga iwo iye anati tsopano nanga bwanji anati ine ndimavala ovololo nthawi zonse anati nanga bwanji ndikamapita ku munda kuti ndikathyole zina za ku munda zina ndipo nditavala dresi kodi inu simukuganiza kuti zingaoneke bwino kwambiri nditavala ovololo kusiyana ndi momwe zingakhalire kapena ngoleka chilichonsecho chimene chili kusiyana nditavala dresi ndipo anati taonani ine ndimakwera m'mapiri ndi anyamata pamene iwo akupita kuti akadyetse ng'ombe ndipo anati ine ndimakafika ku malo audzudzu anati Tsopano ndipo nditavala dresi, iwo ungandilumeko ine. Ndikavala ovololo, iwo sumandivutitsa ine. Ine ndinati, zimenezo ndizopyapyala kuposa msuzi wa mthunzi wa nkhuku, imene yafa chifukwa cha njala. Chifundo, izo zilibe mawu amodzi a Mulungu pa izo. Amenewo ndi maganizo anu anu. Mulungu anati, mulole mawu aliwonse akhale bodza, ndipo ake akhale ona. Akazi anga amavala dresi, iwo amakathyola kumunda, iwo samakhala ndi vuto ndi zimenezo. Ndipo komanso mkaziyo alibe ntchito iliyonse kumakakhala ndi gulu la amuna kunja uko, odyesa ng'ombe mulimonse. Iye anena kuti azikhala ku kitchen, ndi kumene iye ayenera kumakakhalako. Izo nzoona. Iwo akungoyesera kuti apeze chowiringula, koma palibepo chilichonse. Mawu a Mulungu ndi achimvekere. Ndipo mkazi amene wabadwa ndi mzimu wa Mulungu adzatero. Ndipo mwamuna amene wabadwa ndi mzimu wa Mulungu sangamulole mkazi wake kuti azichita monga choncho. Kodi iye anati chiyani? Iye amene atenga ndi kudula tsitsi lake anyozetsa mutu wake. Ndipo mwamuna wake ndiye mutu wake. Iyeyo ndo nyozetsa. Ine kuli bwino ndikhale chete. Tabwino. Tsopano mwaona. Mwaona, zimenezo zakwanira. Inu mukudziwa zimene ine ndikunena. Ine sindikunena zimenezo chifukwa cha nkhwidzi. Ngati ine ndikunena zimenezo chifukwa cha nkhwidzi, Mulungu achitire chifundo mtima wanga ochimwa. Andilole ine ndipite pansi pa guwa ili ndikalape. Ine ndikunena izi chifukwa abwenzi, ine ndimakukondani inu. Ndipo ine ndikuyesera kuti ndikuwuzeni inu chimene chili choonadi. Ndipo zimenezo ndi mawu a Mulungu. Ife tiyenera kumvetsera liwu la ling'ono la Mulungu lija kuti zizikwanirana ndi mawu. Ife tikudutsa nthawi ya kuyesedwa. Haleluya. Kodi inu munazindikira kuti nthawi yoyesedwayo ikati yabwera kuphunzitsa kwa mwana kuja amene anabadwira mu banja la chipembedzo. Ngati iye ayima nako kuyesedwako, ndipo nkukhalabe ndi chokhumba cha bambo ake. Zikatero mwana ameneyo amachotsedwapo, ndipo amakavekedwa chovala. Ndiyeno pamakhala mwambo umene umanenedwa, ndipo mwana ameneyo amakayikidwa ndiye mbanja limene iye anabadwiramo. Ndilo limene lili vuto ndi achipentekoste athu lero. Iwo amangolumpha apa ndi apo, ndipo mabungwe athu amakhoza kuwakokera iwo mbali iyi ndi mbali iyo. Iwo sakumakhala ndi mawu. Ngati inu mutakhala ndi mawu, ndiye Mulungu akamayang'ana. Ngati inu mukhala mwa ine ndi mawu anga mwa inu ake, iye sangathe kuwakana iwo. Ameneyo ndi mawu ake. Ndiye idzakhalapo nthawi ina yake, pamene inu muti mudzatengedwere panja ndi kudzayikidwa pambali, ndi kudzapatsidwa china chake chimene chili chenicheni. Haleluya! Mphamvu ya Mulungu wa mphamvu zonse, mene Mulungu akuyembekezera ana ake. Koma iwo akulephera basi kuti afole, amene iwo afika pa nthawiyo yakuti ayesedwe. Kodi inu muvomereza zimenezo? Chabwino, mpingo undichotsa ine. Chabwino, ndi zimenezotu. Ndiye kazipitani. Imeneyo si mbewu ya Abrahamu. Mbewu ya Abrahamu si imachita monga choncho. Mbewu ya Abrahamu. Tsopano ine sindikusamala zotsutsa zimene zinabwera kwa Abrahamu. Iye anakhalabe molondola ndi mawu alonjezo amenewo. Amango khala molondola ndi zimenezo. Zinalibe kanthu momwe Sara amabwerera, enawo amabwerera, ena osiyanasiyanawo, chilichonse. Iye amazolengera izo ngati kuti panalibepo. Iye amayang'ana, iye amakhulupira kuti iye adzakhoza kudzaliona lonjezolo. Chifukwa Mulungu anali atalonjeza izo kwa iye. Ndipo izo zinali zonse zimene zinalipo kwa izo. Amenewo anali mawu a Mulungu. Anakhaladi mwa iye. Kenako iye anamupatsa yesero lomaliza lija. Ine ndimupatsa iye magawo awiri, ndipo ndimuyesa iye. Tsopano, iye walandira kale mwanayo, iye akuona kuti alinaye mwanayo. Koma tsopano, ine ndimuuza iye, umutengere mwana amene uko, ndipo ukamuphe iye. Ndipo akamusiye mwanayo, pamene iye akaona. Kodi iye amupha mwana ameneyo? Ine ndimuyesa iye tsopano. Abrahamu, woona kumawu. Motani, mne iwe walandira lonjezo, iwe ungathe bwanji kuchiyimitsa chinthucho. Motani, ungachite motani, iwe ukuyembekeza kuti udzakhala motani tali wa mafuko. Ndipo apa iwe uli usinkhu wa zaka 115 zakubadwa tsopano. Abra, Isaka wang'ono pafupifupi usinkhu wa zaka 14-15, iwe udzakhala motani tate wa mafuko, pamene ndiwe wa usinkhu wa zaka 115. Mwana wako yekhayo ndi uyu, ndipo iwe ukuononga umboni wako okhawo umene iwe uli nawo. Amen. Ine zindithera bwanji ngati ine ndichokamo mu bungwe langa. Ine zindithera bwanji ine ndikachita izi. Oh, mvetserani kuliwu la ling'ono la kayeziyeziro, ndipo mubwere ku mawu. Mawu, Inu mukuti, ine ndinamva liwu likunduza ine izi. Ngati izo zilizotsutsana ndi mawu, izo sizinali liwu la Mulungu. Liwu la Mulungu limabwera ku mawu. Ndi Abrahamu anayenda kumapita ku liwu limenero, ndipo liwu laling'ono lakaeziezi la Mulungu amapita ku mawu a Mulungu. Ayenera kuti akachotse moyo wa mwana wake emwe. Iye anati, letsa dzanja lako Abrahamu. Ine ndikudziwa kuti iwe umandikonda ine tsopano, ndipo onse apambuyo pako, haleluya, onse ukutsatira iweyo, amene ali ololera kuti atenge mawu anga, iwo adzakhala mbewu yako, ndipo kumeneko iye adzatenga chipata cha ndani. Ndikukhumba ine ndikanakhala nayo nthawi kuti ndikuwuzeni inu china chake chimene chinachitika masiku pang'ono apitawo. Mukuona, za zimene zinachitika. Oh ma, idzatenga chipata cha ndani. Mbewu yako ya pambuyo pako. Abrahamu, amene adalitsa iwe, adzadalitsidwa. Ndipo amene adzatemberera iwe, adzatembereredwa. Yesu anati, zikanakhala bwino ngati mphelo, ikanamangiriridwa pa khosi pako, ndikumizidwa mukuya kwa nyanja. Ndipo mabungwe awa, amene amawakana amuna awo Mulungu awo, chifukwa chakuti iwo ayima ndi choonadi, mawu ndi mzimu ndi mphamvu ya Mulungu. Ndipo amakhala ndi mawu, mukuona zimene zimachitika, iwo amaponyedwa nyanja ya kuiwala. Kukanakhala bwino ngati mphelo, ikanamangiriridwa pa khosi pako, ndikumizidwa mkuya kwa nyanja. Kusiyana ndi kuti ukhumudwitse wochepetsetsa wa odzozedwawo. Kodi iwo ndi ndani? Mbewu ya Abrahamu, yokhala ndi mawu a lonjezo. Ina ya mipingo yathu ikufika pa malo okana, iyo ikukana machiritso auzimu. Iwo sakuwafuna iwo mu tchalichi chawo panonso, uko mkulondola. Mabungwe athu a Chipentekoste sakufunanso machiritso auzimu. Ndi chiyani chimenecho? Kodi inu simukuona momwe mdierekezi wagwirira ntchito? Iye wapita kumeneko, ndipo wakanenako zinthu zina zabodza kumeneko, monga choncho. Ndipo anthu alunda basi kumaganiza kuti iwowo ndi auzimu, ndi kumayang'ana pa izo ndi kuti kamuonani uyo, kamuonani uyo. Ine sindikuyang'ana pa zimenezo. Ngati iwe uli mbewu ya Abrahamu, iwe uziyang'ana pa lonjezo la Mulungu. Zimene Mulungu ananena kuti uzidzachita ndi zimenezo. Ndi zimenezotu. Mbewu ya Abrahamu, ife timayang'ana pa lonjezo. Ine ndilibe nazo kanthu kuti ndiangata kugwera mbali iyi, ndipo ndiangata kugwera mbali iyo. Lonjezolo likukhalabe loona. Inu muyenera kudutsa mayesero amenewo, mukuona? Inde, Abrahamu poyamba anayesedwa, ndipo kenako anasindikizidwa. Tsogolomo anadzapasidwa lonjezo lakuti mbewu yake iyenera kutenga chipata cha ndani. Ine ndikuzikonda zimenezo. Ndiye iwo anatenga zipata za ndani wawo, iwo atatha kuyesedwa. Chinthu chake ndi chakuti ife tikulephera kuti tipambane mayesero. Ndi chifukwa chake mabungwe athu akulephera kuti apambane mayesero. Izo sichifuniro cha Mulungu. Izo Mulungu wazidalitsa izo, koma izo sichifuniro cha Mulungu. Fuka mukuona, inu mulinalo gulu lonse la amuna apa, amene ali ndi magulu onse amalingaliro. Ndipo iwo amawakokera iwo pamodzi, ndi kutulukapo ndi zopambana zimene iwo angathe. Ena iwo amati, uyu ndi munthu wachikulire, inu simungathe kutsutsa zolankhula zake. Chabwino, ndi njira yomweyo imene mpingo wa Katolika unachitira bungwe. Chinthu chomwecho pa gulu la okhulupirira alunda. Alunda iwo amayang'ana pa icho, kuchifanizitsa icho ndi nthawi. Inu simungachite zimenezo. China chilichonsecho ndi bodza koma mawu a Mulungu. Abrahamu samayang'ana konse pa chinthu china koma lonjezo la Mulungu. Mosalabadira chimene izo zinali, iye anakhala nalo lonjezo la Mulungu. Ndiye ndicho chifukwa chake ife sitikumapeza zochuluka. Bungwe silingathe kutenga chipata cha ndani. Muli malingaliro ambiri opusa mmenemo. Ziyenera kutengera munthu payekha amene akutenga chipata cha ndani. Inu mukhoza kuchita zimenezo ngati inu mukufuna kutero. Inde bwana, tiyeni tiyesere pang'ono kwa maminiti pang'ono, tione ngati iwo akukhala mulemba. Tsopano inalipo nthawi uko ku Babiloni, pamene uko kunali kunayimikidwa fano loyimira chokongola cha mpingo wa Katolika. Ponse amene samagwalira fano limenelo amaotchedwa mu ng'anjo ya moto. Tsopano icho chinali chionetselo chakuti kodi iwo atsalira pamene Mulungu anati, inu simudzakhala nayo milungu ina pambali pa ine, kapena kupanga fano lina la chilichonse. Ndi zimene Mulungu ananena. Chionetselo chinabwera. Israeli yense anagwadira pomwepo. Ndipo pamene lipenga linaomba, ndipo azeze ataomba, ndipo chitoliro chitaomba, bwanji, iwo onse anagwadira fano ili. Koma analipo atatu a iwo amene anati, sizingatheka kuchita zimenezo. Iwo anamva liwu laling'ono lakaeziezi lija. Ndipo iwo anakhala mu mzere ndi mawu.
obey but the word? And after that, they said, if you don't do it, we'll give you another chance. Or we'll throw you in a fiery furnace. He said, our God is able to deliver us from that fiery furnace.
Kodi iwo anachita chiyani anakhala nawo mawu ndipo atatha iwo anati ngati inu simuchita zimenezo ife tikupatsani inu mwayi wina kapena ife tikuponyerani inu mu ng'anjo ya moto anati mulungu wathu ndi wokhoza kutiwombola ife ku ng'anjo ya moto imeneyo koma ngakhale zili chomwecho ife tikhalabe ndi mawu tsopano mbale nanga bwanji ilu kodi ine ndichite chiyani mbale Branham mukhale ndi mawu mukhale ndi lonjezo mpingo wanga wonse undichokera ine mukhale ndi lonjezo iwo ayenera kuzimirira adzangochokapo tsiku lina mulimonse koma mulungu sangatero mukhale ndi lonjezo chabwino ine ndikukuwuzani inu iwo andithamangitsapo ine mukhale ndi lonjezo imodzi bosi basi inu mungokhala basi ndi lonjezolo tsopano ngati inu mungathe kukhala ndi lonjezolo ndi kukhala pamenepo ndiye mukhale nawo iwowo muzikhala pa chiyanjano ndi aliyense koma tsopano apa tsopano inu simudzatha konse kupambana mwanjira ina iliyonse pambali pakukhala pa chiyanjano ndi aliyense inu muyenera kutero tsopano pamene iwo ayipa kwambiri iwowo mmakhalidwe ndiye mukhale kutali ndi zimenezo ndiko kulondola musamafike kudera la mdani koma bola ngati inu mukuyesera kuti mumpindule mʼbale wanuyo zimenezo ndizosiyana mukuona tsopano penyani inu simungathe konse kuligonjetsa lingaliro la bungwe munthu mmodzi ayi bwana pamene iwo akhazikitsa kachitidwe kawo ife timakhulupirira izi full stop ngati inu mukanamalemba chiphunziso chanucho mwakuti ife timakhulupirira izi koma izo zingakhale zosiyana full stop amatanthauza kuti ife timakhulupirira izi ndipo inu muyenera kuti mubwere ku izi ndi kudzasayina pepala ili kapena ndizo zonse za izo koma ngati inu mutanena kuti ife timakhulupirira izi koma kuwonjezera zonse zimene ife tingaphunzire kuchokera kwa mulungu ndife otseguka kwa mzimu woyera ndiye kuti inu mukupitirira mʼbale inde zimenezo zikhala zosiyana tsopano koma inu mukuona ngati inu mwazilemba izo ndi full stop ndipo mulungu akakupatsani china chake chinzake icho nkutsimikizika kuti ndi mawu ake choonadi inu simungathe kusuntha chifukwa munayikapo full stop iyo ikuthetsa zimenezo ndipamene achilutera anafera ndipamene amethodist anafera ndipamene abaptist anafera ndipamene apresbyteria anafera ndipo apo ndipamene apentekosta akufera ndiko kulondola ndiko kulondola iwo akufera pomwe apo yangoyang'anani chifukwa ndi izo zinalembedwa kale palibepo kanthu kamene inu mungathe kuwonjezerapo kwa izo kapena kuchotserapo kwa izo izo zili pamenepo imenecho ndi chiphunzitso chanu achilutera sakanatha kuvomereza kuyeretsedwa ayi bwana iye anali atanena kale kuti olungama adzakhala moyo mwachikhulupiriro osati Martin Lutera koma gululo limene linkamutsatira iye izo nzowona osati John Wesley koma gulu limene linkamutsatira iye ndiko kulondola osati Calvin koma gulu limene linkamutsatira iye osati John Smith wa mpingo wa Baptist amene anapemphera mwamphamvu kwambiri nthawi ya usiku mpaka maso ake anatupa nkutsekeka kupempherera mpingo wake ndipo mkazi wake amachita kumamutsogolera iye ndi kumamudyesa iye ndi spuni pa tebulo osati iyeyo koma gulu ili la Baptist amene akumutsatira iye bungwe limene linabwera pambuyo pa iyeyo osati Alexander Campbell koma iwo amene anamutsatira iye osati kuyenda kwa chipentekoste pachiyambi amene anali nazo zinthu zonse mofanana ndipo ankayanjana ndi aliyense koma magulu amene anadzabwera ndikumadzanena kuti ayi ndife ichi ndipo ndife ichi ndipo zinkhani zake ndi izi ndipo ndi zimenezo amadzipatula okha zimachita kuoneka kuti analibe chikhulupiriro kulondola ndi chimene chinachita zimenezo ndi chimenecho chinthu choyipacho amen ine ndikumvelera mwachipembedzo mmawa uno ana achihebri atatha kuyima ndi mayesero kuti kodi iwo ayima ndi mawu a lonjezo kapena ayi iwo anayikidwa pa yesero ndipo kodi iwo anachita chiyani iwo anatenga chipata cha mdani amen bwanji iwo anakhala pa mawu muzikhala ndi mawu liwu la mulungu lija limene limalankhula ndi inu tsopano maganizo onse anati tsopano taonani Babylon izo sizikhala zosiyanayi chifukwa ife pamene ife tizigwadira fano ili ife tikhala kuti tikumupembedza mulungu mulimonse chabwino ngati ife titachita izi mwanjira iyi ife tikhala kuti tikutanthauza izo mwanjira iyi Muchite izo momwe Mulungu ananenera. Nanga bwanji ngati Mulungu anati, Mose, vula nsapato zako Mose. Iwe uli pamalo oyera. Iye nkuti, zikomo ino Ambuye. Ine nditu ndimakukhulupirirani inu. Ine ndingovula chipawa changa mmalo mwake. Ndizotangwanitsa kwambiri kuti ndivule zingwe za nsapato zanga. Izo sizikanagwira ntchito. Iye anati nsapato, iye sananene kuti chipewa. Londo, inu mwene akubwera nzere pa nzere. Zimene Mulungu akunena. Ndipo mukhale pa nzere ndi mawu ake. Tsopano, iwo atatha kukhala ndi yeserolo, iwo anatenga chipata cha mdani cha moto. Iwo anadzapeza pamene iwo anapita mpaka ku mathero, akukhalabe ndi mawu a Mulungu, iwo anatenga chipata. Izo ndi zoona. Atatha, Danieli, anali kulengeza kumene kumapita ndi kusainidwa ndi Amedopezia, mwene sikukanatha kusinthidwa, konena kuti, ngati wina apemphera kwa Mulungu wina aliyense, yeyo aponyedwe mu dzenje la mikango. Ndipo Daniele ankadziwa kuti mawu a Mulungu anali akuti azipemphera kwa iye yekha. Kotero iye anangotsegula mazenera ndi kumapemphera muli monse. Tsopano iye sanapite pa bisika, iye anatsegula mazenera nkuyang'ana chakukachisi, iye sanachite nazo manyazi zimenezo. Kwa ife sitimafuna kuchita chipembedzo chathu la Mulungu, ndipo lolemba ndi kuchita china chake. Kapena kukhulupirira mu mtima mwathu chinthu china, kubwera pamaso pa wina wake ndikuzati, chabwino ine sindikudziwa, eya, ine ndikuganiza inu mukulondola. Muzikhala chimene inu muli, ngati simuli, chokanipo paguwapo, muchokemo mutchali chimo, izo nzona. Chifukwa ndinu chobwelekera kwa zonse ziwirizo. Mukhale chimene inu muli, muzinena zimene inu mumakhulupirira. Mukatelo inu simukhala nacho choti chizikubweza ni mbuyo. Inu mukungoima ndende ndi chimene chili choona. Aliyense nkumadziwa mangamangano. Anthu adzakuyamikirani inu. Munthu aliyense mkazi akhoza kukhala wosaoneka bwino monga ena onse amene timawaonawa. Iye akhoza kukhala wamkulu, wonenepa, wang'ono, woonda, wamutu wakuda, wamaso a brown, wamaso a blue, wamaso otuwa, lina mbali ina ndi lina mbali ina. Koma ngati mkazi ameneyo ali woyera, dona, palibepo mwamuna mudziko, koma amene angavulire chipewa chake kwa iwo, iyeyo ali ndi umunthu mwa iye. Londola, mfukwa, iye akuonetsera chimene iye ali. Ndipo anthu amayamikira zimenezo. Chomwe chonse Mulungu angayamikire, munthu amene angakhale chimene iye ali. Kapena amuna amene amadzinenera chikhristu, tiye tikhale mkhristu. Odzazidwa ndi mzimu woyera, okhala ndi mawu a Mulungu. Kapena tiwale za zimenezo. Londola. Chifukwa ngati si choncho, inu mungokhala wachinyengo, ndi kumakhala moyo osiyana. Ndipo anthu azikuona inu mukuthamangira uko kokavina, ndi kumakasuta ndi zinthu monga choncho. Ndipo nkumadzinenera kuti ndinu Mkhristu. Ndiye mukuona, inu mukuika chokhumudwitsa mu njira ya ena. Kukuonani akazi inu nthawi zina, momwe iwo amadulira tsitsi lawo. Ndi kuvala, ndi kumachita, atavala madresi ang'ono akale awa, maoneka ngati kanyimbi wosendedwa kapena china chake, ndi kumapita uko pa nsewu, makaenda-enda, zitendene pafupi-fupi kutalika choncho, kumazivinitsa mu nsewu. Kodi chimenecho ndi chipentekoste, ndiye mipingo inayo kumanena kuti, iwo amadzinenera kuti alinacho china chake chimene iwo alibe. Inu munasindikizidwa, ndipo munayikidwa chilembo ndi mzimu woyera. Inu simuli muholo ya dansi usiku uno, ndipo mutakumbatiridwa manja mwa mwamuna wina, yemwe si mwamuna wanu, usiku inawo ndikubweleranso kutchalichi, ndikudzavina pamalo ponsepo, chimenecho si chipentekoste, chimenecho ndi chinyengo, zimenezo ndi nyansi. Ine sindikunena mochuluka kwambiri izo kwa inu, ma inu mukuzindikira, matepi awa amene amapangidwa pano, amapita pa dziko lonse. Kotero ine ndikungolalikira ngati ndi za kwa dziko lonse. Pamene ine ndikumvelera Mulungu akuti, nena china chake, ine ndimangonena icho. Chifukwa ine sindimadziwa kumene izo zikupita. Zimenezo zili ndiye kuti azisamalire zimenezo. Muzingokhala ndi mawu, ndiko kulondola. Chabwino, ai, Daniele sibwezi atagwadira kwa zonena zawo, kaiye atulutsidwa mu bungwe lawo kapena ai, iye anangokhala pa zenera pomwepo, ndipo anakhala ndi mawu a Mulungu. Iye sankachita manyazi ndi iwo. Chinachitika ndi chani? Iwo anamuponyera iye mu dzenje la mikango, koma iye anatenga zipata za dzenje la mikango. Bwanji! Ulemelero! chifukwa chakuti Mulungu anati yake mbeu yako idzatenga chipata cha ndani. Kaya ndaniyo ndi ndani? Inu mwatenga chipata. Oh, ndi nthawi zingati zimene ife tikana. Tayang'anani pa Mose, akutsatira munzere wa malamulo a Mulungu, anapita ku Igupto. Zinkaoneka ngati chilichonse chinali mosiyana. Iye anali ndi otsanzira ena amene anapita naye iye. Iye anapita uko ndi zizindikiro zingapo kuti akasonyeze kuti iye anali atatumidwa. Anaponyera pansi njoka ndi zina zotero monga choncho. Ndipo apa panabwera otsanzira pomwepo. Anaponyera zao pansi. Kodi iye akanachita chani? Palibe, Mulungu sanamuze konse iye kuti iwo akanadzachita zimenezo. Iye ankafuna kuti amuyese Mose. Iye anali mmodzi amene anawaloleza ayane ndi ayambule kuti aponyere pansi njoka zao. Kapena ndodo zawozo. Kotero apo panayima Mose ali pa mzere wa ntchito. Anaponyera pansi ndodo yake. Iyo inasanduka njoka. Iye anati, taona zimenezo Farao, zimene mbuye wanga wanduza ine kuti ndibwere ndidzachite pamaso pako. Farao anati, bwerani kuno ayambure ndi ayane. Iwo anaponyera ndodo zawo pansi. Izo zinasanduka njoka zimene Mose anachita. Kodi nkhope yake inafira? Ayi bwana, iye anakhulupirirabe kuti Mulungu anamutuma iye. Iye anakhala nalo lonjezo limenelo. Ndipo chinachitika ndi chiyani? Pamene inu mukhala pamaso pa ina ya misonkhano yanu, nkhope yanu ikhoza kufira pang'ono pokha. Mukhale ndi mawu. Chinachitika ndi chiyani? Nthawi yomweyo mamba yayikulu iya Mose inabwera pamenepo. Ndipo inazazimeza zimenezo. Mulungu anatsimikizira atatha mayesero ake. Iye anati, ine ndikufuna iwe mwachizindikiro ichi kuti walole ana amenewo azipita. Ine ndikufuna kuti iwe uwatumize iwo azipita kwawo. Mene iwo ayenera kukakhalako. Mulungu anabwera kuno kudzanena. Wandituma ine kuno kuti ndidzawatulutse iwo. Ine ndikufuna kuti iwo azipita kwawo. Iye anayiponyera iyo pansi pamenepo. Oh, mayesero anabwera. Mose, kodi iwo uchita chani? Utembenukapo ndikuchokapo ndikuti chabwino. Ine mwina mwake ndalakwitsa. Ayi bwana. Mose anayima pomwepo. Mulungu anamutuma zimenezi. Ulemelero. Mulungu akalankhula chilichonse, mukhale nacho icho. Zilibe kanthu kuti kukuchitika chani, mukhale nacho icho. Ngati iwo akutulutsanimo inu ndi kuti ife sitingagwire nanu ntchito sitichita izi, mukhale nacho icho. Mose anakhala nacho obe icho. Chinachitika ndi chani? Iye anatenga chipata cha mdani wake. Haleluya. Mdierekeza anati, ine ndifunyulula nyanja yakufa patsogolo pano. Ma iyo inatseguka. Iwo saka natha kuwasungabe iwo mu Igupto kenanso. Iye anatenga chipata cha ndani. Bwanji, chifukwa iye anakhala ndi kutuma kumene Mulungu anamupatsa iye. Malamulo a Mulungu. Iye anakhala ndi mawu a Mulungu ndipo iye anatenga zipata za ndani. Yoswa atatha kudutsa mayesero, iye anali ali kumeneko mwina mwake ndipo anasambira polo ka Yorodani. Iyeyo ndi Kalebu ali ndi azondi. Pamene iye amabwelera kuchokera ku Yorodani, iwo anakafika ku Kadesh Barnea. Ndipo onse iwo anati, oh, ngati ife tiyamba zimenezo, ziswa mabunga athu mziduswa. Ife silingathe basi kuti tipite kumeneko. Mzimu umenewo si umafa. Oh, ife silingathe kukhala nazo zimenezo. Ngati ife titaphunzitsa zimenezo kwa anthu athu, kodi ife tichita chani? Ife ndithudi tingawatulutsire pafupifupi theka la madikoni muchali chimo panja. Iwo anakwatirapo kawiri katatu. Kodi ife tichita chiyani? Ife bwanji, ngati ife titawawuza akazi athu kuti azikhala ndi tsitsi lalitali. Inu mukudziwa zimene iwo angachite, iwo achisiya chali chicho. Ndipo kodi ife tichita chiyani? Bwanji, ife tingatengedwe basi ngati ndife akachitidwe kachikale. Yesu anali wakachitidwe kachikale nayenso. Ife sitingathe kuchita zimenezo. Ife sitingathe kuchita zimenezo. Zimenezo zatikulira ife. Inu mukudziwa kumene wokhulupirira wammalire amakafika. A Hebrew mutu wa 6 ama fotokoza zimenezo. Iye amene anayamba waunikiridwapo, anapangidwapo kukhala wotenga nawo mbali ndi mzimu woyera, kenako nkugwera kwina kuti adzikonzere iye mwini kachiwiri. Iye anafika pa mzere wa mmalirewo ndipo anakana kuti awoloke. Ndi zimenezotu. Anakana kuti akhulupirire kwa thunthu. Chifukwa, kodi Kalebu anachita chani? Kodi Yoswa anachita chani? Iye anati, ife tilopotsa gonjetsi kuchita izo. Bwanji. Iwo anakhala ndi chimene Mulungu analonjeza. Bwanji, iwo anati, iwo ena anati, chabwino, iwo ndi zimphona, iwo onse ali mkati mwa makoma, iwo ali mwakuti. Bwanji, ife sitingathe kuwakhudza iwo mwa njira iliyonse. Yoswa anati, ndife oposa agonjetsi kuchita izo. Khalani chete anthunu, musalankhule, khalani pansi. Amen. Ine ndikukuza ninu, chikhulupiriro chimakhala mu chinthu chachikulu champhamvu. Izo zikakhala zamawa Mulungu, Iye samachita mantha pamenepo. Chikhulupiriro chimakhala ndi ubweya pachidali. Akatumba akulu. Icho chimati, khala chete. China chilichonse chimathamangira pangodya ndiko kulondola. Pamene Mulungu alankhula, inu mukakhala mwa ine ndi mawu anga mwa inu, munene chimene inu mukufuna. Ndi zimenezotu. Oh, ine ndimakonda zimenezo. Ajelekezi adzanjenjemera ndipo chimwa adzadzuka. Chikhulupiriro mwa Yehova chidzagwedeza chilichonsecho. Iwe ungakhale nacho bwanji chikhulupiriro pamene iwe ukudziwa kuti sukugwira ntchito, sukuyenda mu mawu ake. Pamene iwe ukudziwa kuti pali zinthu pamenepo zimene iwe uyenera kuti uzinene ndipo iwe sukuzinena izo. Pali zinthu pamenepo zimene iwe uyenera kuti uziphunzitse ndipo iwe sukuziphunzitsa izo. Pali zinthu pamenepo zimene iwe sukutha kuzinena ndipo iwe ungakhale nacho bwanji chikhulupiriro pamene iwe ukudziwa kuti ukulakwitsa. Ngati mtima wathu sukutitsutsa ife, ndi zimenezotu, ndi zimenezotu. Koma mukhale ndi mawu amenewo. Pamene palibe chilichonse chikutsutsidwa, palibe kutsutsika kwa iwo amene ali mwa Khristu Yesu, amene samayenda monga mwa thupi koma mwa mzimu. Mzimu umatsogolera ndi mawu, chifukwa mzimu ungakhoze kokha kutuluka kuchokera mu mawu. Chifukwa mawu ake ndi mzimu, ndipo iwo umakhoza kokha, mzimu wenuweni wa Mulungu, umakhoza kokha kulankhula mawu a Mulungu. Oh, my. Pita kutali dziko. Satana, tisiye ife. Musamachite mantha kunena kwa phiriri. Suntha, muzinena izo. Muzikhala pamenepo nkuliona ilo likuphwanyika ndiko kulondola. Koma kodi inu muli ndi kutsutsika kulikonse mmenemo? Inu bola mungokhala chete, inu mukungobwebweta ndiye. Inu simukunena zona, inu simukunena zinthu zimene inu muyenera kunena. Chabwino, ife tikupeza ndiye kuti Yoswa, iye atatha kudusa mmayesero amenewo, iye anaona umboni wa dziko labwinolo, ndipo iye anayima pamenepo pa Kadesh Barnea, ndipo anawadandaulira onse a iwo, ndipo anati, ndife oposa agonjetsi kulitenga ilo, ife titha kulitenga ilo, kodi lingalilolo linali chani? Aoloke, kodi lingaliro la Mose linali chani? Kasonyeze chizindikiro ichi, ndipo ukawatulutse kwa anawo. Ndipo zinkaoneka ngati zikulephera, koma iye anakhala ndi mawu. Ndipo chipata cha nyanja yakufa sichikanatha kumugwira iye. Iye anadutsabe zimenezo. Iye anatenga chipata cha ndani. Yoswa akuyang'ana pa lonjezo la Mulungu anati, ndife oposa agonjetsi kulitenga ilo. Izo nzona. Ndipo pamene iye anadzafika ku Yorodani, kodi iyo inachita chani? Iyo inapereka njira. Amen. Ndi zimenezotu. Iye anatenga chipata cha ndani. Yorodani ameneyo anali kumutchinga iye kuti asaloke ndi kukatenga lonjezo limenelo. Koma pamene iye anakafika kumeneko, iye anali mbewu ya Abrahamu. Bwanji. Iye anakhulupirira mawu a Mulungu. Ndiyo njira yokhayo imene inu mungathe kukhalira mbewu ya Abrahamu ndi pakukhulupirira mawu a Mulungu. Ndiyeno kodi iye anachita chani pamene iye anadzafika uko? Pamene iye anali atakonzeka kuti amutenge ndani, Mulungu anatsegula chipatacho. Ndipo iye anachitenga icho, anapita nacho. Pamene nkhondo yoyamba, kulimbana kwake koyamba, pamene iye anali nako ndi iwo, makoma awo anali akulu zedi, iwo ankakhoza kuchita njaha pamwamba pa iwo. Iye alowamo bwanji kuti akawapeze iwo. Iwo anamuthawa iye, anabwerera mkatimo. Ndani adzateronso aponso, koma inu mudzatenga chipata cha ndani. Anati, Ambuye, kodi ine ndichite chiyani? Iye anayendayenda madzulo ena akusinkhasinkha. Iye anamuona munthu atayima ali ndi lupanga lake atalisolola. Yoswa anasolola lupanga lake anati, kodi ndiwe wa ife? Kodi ndiwe wa mdani wathu? Iye anati, ndine kapitawo wa khamwiri. Kodi ine ndichite chiyani? Mugube kuzungulira pamenepo kasatini. Mudzaombe lipenga, inu mutenga chipata cha ndani. Ilo linagwa pansi. Inde bwana. Bwanji. Iye anali mbewu ya Abrahamu, imene inasunga mawu a Mulungu. Iye anatenga chipata chilichonse chimene chinabwera kwa iye. Ndithudi. Tayamba kuchedwa, ine ndiyenera kuti ndichokepo. Taonani, wazi zonse zofunikira izi, ndili ndi tsamba lodzaza ndi izo ndalemba apa. Koma ngwazi zonse zofunikira izi, zinthu zimene iwo anachita, iwo potsiriza anafa. Koma mtsogolomo panadzabwera mbewu yenieni ya chikhulupiriro, mbewu ya chifumu ya Abrahamu. Yesu, lonjezo. Abrahamu anali ndi Isaki, woona, kwathupi koma mbewu yenieni sinali mukachitidwe kabungwe limenelo iyo inali mulonjezo ilo la mawu a mulungu kuti iye adzamupanga iye tate wa mafuko osati kudzera mwa Isaki koma kudzera mwa mbewu yachifumu Yesu, meneyo inali mbewu ya chifumu, imene kwenikweni, mbewu ya Abrahamu, Yesu sanali Myuda, komanso iye sanali wa mitundu, iye anali Mulungu. Mukona, inu akatolika apa, adalitse mtima wanu. Koma pamene inu mumupembedza Maria, ngati Mulungu wankazi, vuto lanu ndi chiyani muli monse. Maria sanali china koma mkazi, Mulungu anamusankha iye, iye anali chotengera. Ndizo kazo basi, chotengera, jimene nkazi ali, maiyeyo ama kudzidwa ndi mbewu ya mwamuna. Koma, ndife gululo sakanizikana, koma ine ndi anila kuti ndinene izi kuchitira kuti numukoze kumvetsa zimene ine ndi kuzikamba. Sopano, inu mumamvetsera kwa dokota lanu, ndipo ndine mbale wanu, nditu numukoza. Maria analibe umuna mwa Kristu, panalibebo kumvelera kwa kugonana, pamene nzimu wera, Una dzamufungatira iye, ayi nkoma. Koma Mulungu wa mphamvu zonse mlengi, nalenga kungula magazi ndi umuna. Ngati ukanakhala umuna ochokera kwa Maria, ndiye kuti akufa sadzauka. Ulemelero. Zimenezo zangobwera mwatsopano, ine ndazigwira kumene zimenezo. Ndiye ngati inu mukunena kuti palibepo kusiyana zimene ife tikuchitazi ndiye chifukwa chiyani Mulungu anatiuza ife kuti tizipewa zoyipa chifukwa chiyani Mulungu anadzosa thupi la Yesu ngati izo sizili chomwecho kotero inu mukuona sipangakhale mkazi kuti anali ndi chochita mu zimenezo ngati zinachitikadi ndiye kuti thupi lake linali la amayi yake Maria chifukwa iye anali nako kugonana pakufungatiridwa ndi mzimu umene unamupangitsa iye kuti atulutse umuna. Ndipo uko nkulakwitsa. Nzimu oyera mwakutenga mimba kwa chiyero. Haleluya. Pamenepo, iye analenga umuna uwiri wonse, wamamuna ndi wankazi. Kodi Yesu ankamuchayiye amayi. Mfufuze zimenezo mulemba. Iye anamuchayiye mkazi. Haleluya. Mkazi. Zimenezo ndi zatsopano. Chifukwa chake izo zikuchita, momwe izo zikuchitiramu. Mkazi. Taona mwana wako. Mamayiro similioni kuyandikira kwa iye kuposa momwe iye analiri. Iye anali Mulungu. Iye sanali Myuda kapena wa mitundu. Iye anali Mulungu. Zonse nofu ndi thupi. Mulungu akukhala mwa iye. Mulungu kukhala mu umuna wankazi sakanakhoza kuchita zimenezo. Umuna wankazi ukanakhala nacho china chake chochita ndi thupi la thuli. Koma izo zinali magazi kuphatikizirapo umuna. Zimene Mulungu anazifungatira. Iye akanakhoza kuzika izo pachitsa ngati iye akanafuna kutero, inde bwana. Iye akanakhoza kuzika izo paliponse pamene iye akanafuna kutero. Koma iye anazibweretsa izo chifukwa mkaziyo anali mukugwa. Pamenepo panadzabwera mwana wa Mulungu. Wamoyo wachiyero, wolengedwa, wobadwa kwa namwali. Zonse thupi ndi moyo. Chifukwa chiyani David anati, ine sindidzaona woyera wanga. Mulola woyera wanga uyo kuti aone chivundi. Woyera wanga uyo kuti aone chivundi. Komanso ine sindidzasiya moyo wake mu Gehena. David ananena zimenezo. Kuona zonsezo moyo thupi ndi nzimu zinalengedwa ndi Mulungu mwa iye. Kazi iyo sanali amake, iye anali mkazi. Ine ndikukhulupirira kuti iye anali mkazi wabwino, woyera mwantheradi. Iye anali asanayambe wakhalapo chotengera. Mulungu sibwezi atasankha chotengera cha uve. Mbuya akalola, inu ndilalikira pa zimenezo sikuno. Koma chotengera cha uve chakalecho ndi chiti. Kufika kuti amubweretse wake, kuti amubweretse mwana wake kudziko lapansi, iye anasankha namwali wosadziwa mwamuna. Komanso iye sanatulutse umuna uliwonse kapena china chilichonsecho, pamene mzimu woyera unadzamufungatira iye. Chifukwa Mulungu muchiyero chake, njira yake yopanda malire, analenga mwa iye, moyo thupi ndi mzimu wa Yesu Kristu. Izo nzona. Iye anali mwana wa Mulungu obadwa kwa namwali. Kodi zimenezo zinachita chiyani? Izo zinadzaswa chipata cha ndani. Haleluya. Izi zikundikomera ine. Taonani? Bwanji. Iye anaswa chipata cha ndani pomwe apo. Kuti munthu aliyense obadwa mu dziko lino mwa chilakolako cha kugonana. Yemwe sakanadzatha kupita kumwamba chifukwa kugonana. Ndi chimene chinayamba pa chiyambi munda wa Edeni. Chifukwa chimene iyo anadzipimbira okha. Pamene iye anachita zimenezo, iye anachingamba chinthucho pawiri pomwe apo. Ndipo anatenga chipata cha ndani. Ndi chani? potenga mbewu yachifumu ya Abrahamu pa nthawi yoyamba kumene, ndipo anachisasantha icho mpaka pansi. Mbewu yachifumu yachikhulupiriro ndi lonjezo, osati kutenga pakati kwa Mariya, koma kwa Mulungu. Anaswa zipata. Otero anamulola munthu kuti aduse pa chipata. Ulemerero kwa Mulungu. Kodi iye anachita chiyani? Atatero anatenga zipata zonse za mdani. Iye anatenga chipata cha matenda. Matenda samatha kukhalapo mukukhalapo kwake. Ayi bwana. Komanso chilichonse sichimakhalapo mukukhalapo kwake. Mambo a maliro sumakhalapo mukukhalapo kwake. Ayi. Kodi iye anachita chiyani? Yoshua anafa. Mose anafa. Ena onse ayiwo anafa. Koma osati mbewu yachifumu iyi. Imfa simatha kuyima kumene kunali moyo. Mkazi uja wochokera ku Naini akubwera ndi mwana wake anayima ndipo anati, dzuka mwana. Mtsikana uja amene anali atafa mwana wamkazi wa Yairo. Iye analankhula mawu mbuyo kutali kupita ku dziko losadziwika kunja uko ndipo anati, mwana wamkazi dzuka! Lazaro anafa masiku anayi, ndipo thupi lake litavunda, ndipo moyo wake unali utachoka kwa ilo kwa masiku anayi. Iye anati, Lazaro dzuka, ulemerero. Ndi ameneyo apo. Kodi iye anachita chiyani? Iye anamatula zisindikizo za chilichonse. Haleluya. Pamene iye ankati afe pamenepo, iye sakanatha kusunga moyo umenewo. Iye sibwenzi atafa, koma iye amayenera kuti aupereke moyo umenewo. Ndipo pamene iye anaupereka moyo umenewo, iye anafa imfa. Ndipo moyo wake ofunikira monga Bible limanenera, unatsikira ku Gehena kuti ukatenge malo anga ndi malo anu. Mbewu yachifumu ya Abrahamu. Chiyani? Iye anali mbewu yachifumu. Oh. Ulemelero! Tsopano ndife mbewu yachifumu. Ndani amene amakhala ndi mawu, ndende basi monga iye analili. Pakuti pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali ndi Mulungu, ndipo mawu anasanduka thupi, ndipo anadzakhala pakati pathu. Kodi inu simukuona kumene kuli mbewu yachifumu? Mbewu yachifumu ndi imeneyo, imene imakhala ndi mawu. Inu ofoka, amene mumalolera kuti muzimusisita mdierekezi ndi mafashoni yake achidziko. Ine sindikulankhula ndi inu pano. Kunja uko, inu alaliki amene mukudziwa kuti mumalalikira kuti masiku azozizwitsa anapita. Inu mumalalikira kuti kulibeko chinthu chonga ubatizo wa Mzimu Woyera. Manyazi pa inu, ndipo nkumadzitcha nokha mbewu ya Abrahamu. Mbewu yachifumu imakhala ndi mawu. Mbewu yachifumu osati yobadwa mwamayi, analibe chochita ndi mwamuna kapena mkazi. Mkazi ndi mpingo, alibe kanthu kochita ndi mpingo. Mariya analibe kanthu kochita nayo mbewu, komanso mpingo otchedwa bungwe ulibe kalikonse kochita ndi mbewu. Iyo ndi yobadwa ndi chiyani? Osati mwabungwe, osati Methodist, Baptist, Presbyteria, Katolika, Lutera, zina zotero. Koma yobadwa mwa mbewu yachifumu ya lonjezo la Mulungu. Ameneyo ndi amene akutenga chipata cha mdani. Icho chinatengedwa kale kwa iyeyo, pakuti ngati inu mukhala mwa ine, ndi mawu anga mwa inu, mfunse chimene inu mukufuna, icho chidzachitidwa kwa inu. Ndi zimenezotu, ilo ndi lonjezo. Izo zinachitika kale. Moyo wake ofunikira unatsikira ku Gehena, mene ine ndinkayenera kuti ndipiteko. Koma pa tsiku lachitatu lija, Samson atasenza chipata cha mzindawo, pa msana wake, analibe chochita chilichonse ndi icho. Iye anatenga zipata za Gehena, zipata za kumanda, ndi china chilichonse. Iye sana zisenzire izo wakuphiri, koma iye anazononga izo. Haleluya! Iye anatenga chipata cha mdani. Milengalenga imene inadzaza ndi mphamvu za mdierekezi mwamba, makuti angelo kapena kali konseko sikamakhoza kutsika. Zimalephereka kuti pakhale kukhalira pakati, chifukwa magazi a mbuzi amalephera kuti achotse tchimo. Koma magazi ake omwe anachotsa tchimo. Ndipo iye anakwera mwamba, anatsogolera undende akundende. Iye anapereka mphatso kwa anthu. Tsopano aliyense wa mbewu ya Abrahamu amene alololera kuti alipire mtengo kuti abwere pansipa ndi kudzalapa machimo awo, adzabatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kwa chikhululukiro cha tchimo lawo, adzazazidwenso ndi Mzimu Woyera ndi kudzatha kugonjetsa mayesero. Ndipo pamene iwo analichotsamo dziko lomwe inu, zinthu zimene zapita, chilichonse chimene chili cholakwika, chilichonse chimene chikuoneka kuti ndi cholakwika, monga akazi ndi tsitsi lawo, amuna ndi zotengeka zawo, ndi machalichi ndi mabungwe awo ndi mbusa oyikira kumbuya madikoni ake ndi zinthu za mtundu umenewo gulu lina la chidziko la china chake chinzake kulowa amenemo ndi kumpangisa mbusa osauka kuti amutulutse mchalichimo. Pitilirani abusa, Mulungu akudalitseni inu, mukhale ndi mawu, musatenge kalikonse. Iye anakwera mmwamba, kodi iye anakachitako chiyani? Iye anakabowolako dzenje, chipata, kuti pemphero la mbewu iye Abrahamu, bwanji, ngati ife tili thupi la Khristu, ngati ife tifa, ife tikadzitenga tokha kuti ndife akufa, ndipo nkuyikidwa m'manda mwa Khristu, ndikuuka na iye muchiukitsiro. Iyeyo akhala mutu wa thupi, kumene kuli mutu, thupi limakhala nawo iwo. Ndiyeno mmawa uno, mene aliyense amene anayamba wachitapo zimenezo, akukhala limodzi ndi iye malo a mmambamamba, limodzi ndi mbewu ya chifumu, Mulungu alemekezeke. Kulibeko zipata, kulisu mungathe kupemphera mpaka apa ndikuti mawu ndi ameneyo. Iwo akutsekeraniko inu pomwe apo, koma ngati mtima wathu sukutitsutsa ife, ngati ife tikudziwa kuti ife tikuyenda mmalamulo a Mulungu, ife nkumaona mioyo yathu ikiyeretsedwa, ife nkumaziona izo mawu aliwonse amene Mulungu anawalamulira, ife nkumawasunga iwo. Tikatero zipata za mdani aliyense zitengedwa. Ndiye mupemphe chimene inu mukufuna, icho chichitidwa kwa inu. Iye adzatenga chipata cha mdani wake. Oh mbale, ungakhale mpingo otani umenewo. Amene ine nditi ndidzabwerenso ku Phoenix, ngati Ambuye adzandiloleze ine, ine ndikuyembekeza kuti pamene ine nditi ndidzalowe mukachisi muno, kuti mipando iyi idzakhala itadzaza, ndipo mpando uliwonse wakuyenda kwa Full Gospel munzinda uno udzakhala utadzaza ndi oyera a Mulungu wa moyo. Kumaoneka monga Khristu, malangula monga Khristu, kumachita monga Khristu, ndi mzimu wa Mulungu ukuyenda pakati pawo, mene ngati wina wachimwa, mzimu oyera nkumutchula iye pomwepo. Iwe udzachita zimenezo, inu maziona po izo munzere wa pemphero. Monga pamwamba apa paguwa, pamene umati, inu mubwerere uko ndipo mukakonze izo ndi amuna anu. Mupite mukawuza akazi anu kuti inu munachoka apo usiku dzana ilo ndi mkazi uyo wakhala pamalo akutiakutiyo. Ngati iwo ukuchita izo pano, pakuyenda mu mawu, kumvetsera kuliwu la ling'ono la kayeziyezi lija, iwo ungachite zimenezo mwa inu. Ndinu mbewu ya Abrahamu, ndiye mulibe tchimo. Mulaliki, kodi iwe sungakonde kuziona izo mu mpingo wako? Kuyenda mu mpingo uwu, ndikuyangʼana pansi ukamadutsa apa, waona onse amuna ndi akazi awo Mulungu, oyera atakhala pamenepo, atadzazidwa ndi mphamvu ya Mulungu, tchimo silingathe kulowamo. Munthu akalowamo ndikukhala pansi, mzimu nkuuka ndikuti, John Jones, iwe ukuchokera kwakuti ndi kwakuti, mzinda wake, malo akutiakuti. Iye ali pano kuti adzapeze machilitso a thupi lake, mugona. Iye anachita chinthu chakuti pamalo akuti, iye anachita ichi, iye ayenera kuti akabweze ichi. Ndipo akakonze ichi, akatero Mulungu amuchiza iye khansa imeneyo, pakuti atero Ambuye. Mai mai, mundipatse ine mpingo, mundipatse ine amuna khumi, amene ali ngale zenizeni za Mulungu, mbewu ya chifumu, mwayika amuna amenewo pamodzi, ndipo muone chimene chingachitike. Mundipatse ine nyumba yodzaza ndi anthu monga amenewo, ndipo ine ndikusonyezani inu kuwala kumene dziko lingakuthamangireko. Ndiko kulondola. Ndi chimene Mulungu akufuna kuti ife tikhale. Ndinu mzinda utakhala pa phiri. Ndinu mbewu ya chifumu ya Abrahamu. Iyo idzatenga chipata cha mdani wake. Matenda! Chilipo choyambitsa matenda. Chilipo choyambitsa zinthu izi. Ndipo Mulungu mzimu woyera uli pano kuti ulule chinthu chimenecho. Ndikudzakuwuzani inu chifukwa chimene inu simukulandirira izo. Vuto ndi chiyani ndi ife? Ife sitikusowa kuti tizidabwa. Kodi iwo uchita izo? Iwo ukuchita kale zimenezo. Kodi inu mumachita chiyani? Tamuonani mneneri uja. Iye sana mvetsele kwa mkokomo wa mphepo. Ulemerero kwa Mulungu. Haleluya. Zimenezo ndi zabwino. Sopano kumbukirani, ine sikuti ndikutsutsa zimenezo. Ine ndikuyembekeza aliyense akumvetsa zimenezo. Wina wake anati, Mbale Branham samakhulupirira mukunena ulemerero kwa Mulungu. Haleluya. Tabwino. Tandiyang'anani ine pano tsopano. Ine ndimakhulupirira mukufuula, kulankhula ndi malilime kuvina mu mzimu. Koma mbale, pamene inu mulephera kuti mumvetsere liwu la ling'ono la kayeziyezi lija la mawu, chinthu chake ndi chimenecho, chimeneyo chimakutengani inu. Chinthu chake ndi chimenecho. Eliya amadziwa kuti chitsitsimutso chonsechi chikuchitika kunjako. Koma iye anali, icho sichinamukope iye kunja uku. koma pamene iye anamvetsera liwu laling'ono la kayeziyezi lija la Mulungu, pamenepo iye anakopedwa, ndipo iye anaphimba nkhope yake natulukira panja. Bwanji, Eliya anali mbewu ya Abrahamu, amatsatira mawu. Ngati inu mukhala mwa ine, ndipo mawu anga nkukhala mwa inu, ndiye mupemphe zimene inu mukufuna, izo zidzachitidwa kwa inu. Tiye ntiweramitse mitu yathu mphindi chabe kwa pemphero. Oh, mpingo, momwe, pamene ine ndatsiriza kulalikira monga chonchi, momwe ine ndimamverera, mzimu mandichokera ine, ndipo ine ndimayangana mbuyo. Ine ndimawaona anthu amene ndithudi, amachita kupisa mtumba mwawo ndi kutenga chakudya kuchokera kwa ana awo, kuti achipereke icho kwa ine. Ine ndimawaona akazi achichepere muno, mwina mwake wokhala ndi tsitsi lalifupi. Kodi iwo angachite chani? Iwo akhoza kundichitira ine chilichonse mu dziko chimene iwo angathe. Bambo kumakhala ndi mkazi ake monga choncho, ndipo ine basi kungomudula iye mziduswa ndi mawu amenewo, kumupweteketsa iye, chikumbu mtima chake kugwera pansi. Ndipo komabe bambo ameneyo amapita uko ndi kukavutikira ndi kunditumizira ine chakhumi chake kulondola. Zimenezo zimandipangitsa ine kumvelera, mukuona. Pamenepo ndiye kuti ndabwereranso kuthupi, inu mukuona. Chiyani? Kodi ine ndinanena chiyani? Ine sindimatanthauza kuti ndikupweteketseni, si zimenezo ayi. Koma ombale ndi mulongo wanga wang'ono, ndi mbale wokondedwa. Ngati amenewo ali mawu a Mulungu, ndipo uwu ndikukhala mzimu wake umene ukuwapangitsa mawu amenewo kuti abwere kumoyo kwa inu. Kodi zidzakhala bwanji pa tsiku la chiweruzo? Ine ndikuyesera kuti ndikukonzeketsereni inu tsiku limenelo. Chonde chonde, mungotenga mawu ake. Ngati ine ndidzalalikira chilichonse chimene sichili mawu lonjezo la Mulungu, ndiye inu muli nawo ufulu kuti mudzabwere kwa ine. Koma amenewo ndi mawu, ndipo zimenezo ndi chifukwa chakuti ine ndimakukondani inu. Si chifukwa chakuti ine sindikukufunani inu mungalawayo, ndi chifukwa chakuti ngalawayo sikakufikitsani inu. Inu muchita ngozi limodzi la masiku amenewa. Inu mudzayenera kuti mudzafike pa chiweruzo, kuchimwira chaching'ono ndi kuchimwira chonsecho. Ndipo pamene inu mukudziwa kuchita chabwino, kukhala kuti ndi mawu a Mulungu, ndiponso ndi lonjezo kuti muchite chimenecho, ndiye inu kusachichita icho, ndiye nanga bwanji zimenezo? Inu mudzafunsidwa kuti mupereke chifukwa chake, ndiye mudzatani? Pamene uthenga uwu mawa uno udzakomanizane nanu inu kutsidya pakanema pa tsiku la chiweruzo, nanga bwanji pamenepo? Taganiza ndi za zimenezo. Abwenzi, inu mukhoza kufa tsiku lisanathe. Tonse ife tikhoza, ndipo chinthu chimodzi chotsimikizika, inu mudzafa. Ine ndinayima tsiku lina ndikuwayang'ana amayi anga. Ine nditawagwirizira iwo m'manja mwanga. Ine ndinawagwirizira adadi pang'ono zisanachitike zimenezo, ndipo ndinawapenyerera iwo akupita. Ine ndawaonapo iwo akufika ku mathero a nsewu amene ankaganiza kuti anali abwino kwenikweni, mukuti, "Oh, mbale Branham, oh, ngati ine ndingakhale kanthawi pang'ono chabe." Zidzakhala mutachedwa pamenepo. Ndipo kumbukirani, imfa simasintha moyo, iyo imangosintha malo okhalako. Ndipo ngati inu mukuona zimenezo, china chake mkati mwanu mukhale oganiza bwino tsopano. Ngati inu mukuona kuti china chake mkati mwanu chikukupangitsani inu kumachita mwanjira imeneyo ndi kumamverera mwanjira imeneyo, monga momwe inu simuyenera kuti muzimverera, mulape mawa uno. Mutero inu mzanga, bwerani mukhale. Inu simukusowa kuti muzikhala mwanjira imeneyo, ndinu munthu womvetsa chisoni. Muzikhala moyoona wa mbewu yachifumu. Mulungu akukufunani inu lero. Kodi inu mungakweze dzanja lanu pamene mwaweramitsa mutu wanu ndi mtima? Ndikuti mbale Branham, ine ndikukwezera dzanja langa kwa Mulungu. Moona mtima kuchokera mu mtima mwanga, ndicho chimene ine ndikufuna kuti ndikhale. Ndicho kwenikweni chimene ine ndikufuna kuti ndikhale. Ine ndazipitsa kuno ndi china chilichonse, koma kwenikweni ine sindikufuna kuti ndikhale monga choncho. Ine ndikufuna kuti ndikhale chimene inu mwakhala mukulankhula m'mawa uno. Mundipempherere ine mbale Branham. Ine ndikukwezera manja anga kwa Mulungu, osati kwa inu mbale Branham, koma kwa Mulungu. Ndipo mumtima mwanga iye akudziwa mtima wanga. Ine ndikufunitsitsa kuti ndikhale mkhristu yemwe inu mukumukambayo, mbewu yachifumu ya Abrahamu kudzera mwa Yesu Khristu. Wezani dzanja lanu tsopano, ndipo munene kuti, "Ine nditero." Mundipempherere ine mʼbale Branham. Mulungu akudalitseni inu. Mulungu akudalitseni inu. Ndithudi iye akuchitirani inu zimenezo. Atate athu akumwamba, mukuwala kwa mawu anu mu mphamvu ya chiukitsiro chanu. Ndipo ine ndikuzindikira Ambuye kuti anthu osauka nthawi zambiri amapotozedwa kuno chifukwa cha zosokonezeka. Anthu osamadziwa nkomwe kuti achite chiyani. Wina akabwera anena chinthu china, ndipo wina akabwera anena china. Ndipo kuno ku Phoenix, mzinda waukulu wabwino ozaona malo, kumene chilichonse chochokera mafukowo chimadzakochezako mmenemo, zonse ziwiri za thupi ndi za uzimu. Nditayima pa phiri tsiku lina, ndipo ndimaganiza ndi nthawi zingati zimene dzina la Mulungu limagwiritsidwa ntchito pachabe pa tsiku kuno. Ndi zigololo zingati zimene zimachitidwa. Ndi tchimo lochuluka bwanji, ndi uve mmisewu kuno, ndi nyumba za mowa, ndi anthu oswera ku mowa, ndi chilichonse. Ambiri a iwo kumadzinenera kuti ndi okhulupirira Mkhristu. Akazi kumapita mu msewu ali ndi ndudu mʼmanja mwawo, akumayenda atavala zovala zopanda makhalidwe, pamene inu munati izo zimakununkhirani inu. Izo ndi chonyansa ngati chimbudzi chakale cha uve cha uchisi chonunkha pena pake. O Mulungu, angathe bwanji mkazi amene amadzinenera kuti ali nawo mzimu woyera kumachita chinthu monga chimenecho, ndipo nkumadziwa kuti mphuno za mpulumutsi zimenezo zili ndi fungo monga choncho kununkha, iye angathe bwanji kudzakhala ndi chinthu ngati chimenecho mu ufumu wake? Atate, ngati iwo akanangodziwa, iwo ali mamayilosi miliyoni kwa iwo. Ine ndikupemphera Mulungu, tichitireni chifundo. Palibe amene angafune kuti adzapite ku madera awo aotayika. Palibe amene akufuna kuti adzapite kumeneko. Atate, izo zikhale kutali kuti aliyense wa ife tingadzapiteko. Kumabe pansi pamenepo muli mtima wabwino mwa munthu ameneyo. Bambo uyo, mayi uyo, mwamuna kamena mkazi amene ali wachikondi ndi wabwino ndi wachifundo, ndipo wangonyengedwa ndi mdierekezi. Mdierekezi wachita zimenezo. Satana, ine ndikukutsutsa iwe, chifukwa ndiwe ndani wa Ambuye wanga, ndiwe ndani wa mawu ake. Ndipo ine ndikukulamulira iwe mwa Yesu Kristu mwana wa Mulungu, ngati munthu wachivundi, pozindikira kuti ndilibe mphamvu mwa ine mwini. Ine ndilibe mphamvu yokuletsera iwe. Ine ndilibe mphamvu yowapangitsira aliyense wa akazi awa kuti azikonze, aliyense wa amuna awa amene akumvetsera ku tepi kapena kuli konseko. Ine ndilibe njira yowapangitsa iwo kuti aziyeretse. Ndine wopanda mphamvu, koma ine ndili nawo ulamuliro wa mawu a Mulungu ngati wantchito kuti ndiwalalikire izi. Ndipo ndine wokakamizidwira ku ulamuliro umenewu. Ngakhalenso wa polisi uyu kuno alibe mphamvu zoyimitsira galimoto, koma iye ali nawo ulamuliro wochitira izo. Ndipo Satana, iwe ukhoze kumapita kukaliza mabuleki ako, chifukwa ine ndikukulamulira iwe mwa Yesu Khristu kuti iwe uwamasule anthu awa kudusa pa dziko lonse, kulikonse kumene uthenga uwu ungapiteko, uwamasule iwo. Ine ndikuwatenga iwo kuti iwo anagulidwa, iwo si iwo okha, iwo anagulidwa ndi mtengo, mbewu ya chifumu ya Abrahamu Ambuye Yesu.
Deceiver of man, leading up blindly into the ditches of hell. Turn them loose. I charge thee by the living God, by the sacrifice of his son Jesus, that you turn them loose, that their souls may be charged with his blessing and with his presence, that they might possess the gate of every enemy.
Iwe ndi wachinyengo, wauve, wauchisi, wonunkha, wonyengeza anthu, watsogolera iwo mwakungu mpaka kumaenje a Gehena. Amasule iwo. Ine ndikukulamulira iwe mwa Mulungu wa moyo, mwa nsembe ya mwana wake Yesu, kuti iwe uwamasule iwo, kuti mioyo yawo ikafulumizitsidwe ndi mdalitso wake ndi kukhalapo kwake, kuti iwo akakhoze kutenga chipata cha mdani aliyense. Iwe wawadikilitsa iwo ichi icho kapena chinacho, kapena kukhudza kwina koyera, kapena china chakenso. Koma ine ndikuti iwe usiya kugwira kwako. Kodi matenda angate banji kuima mukudzoza ngati uku. Pokhapo pamene iwo akukana kuti ayangʼane kutsidya pa lonjezo monga Atate Abrahamu anachitira pamene iye amakhoza kumuona iye mʼchiwerengero cha zaka mazana kutali akubwera. Amasule iwo mʼdzina la Yesu Khristu, wasiye anthu amenewa azipita. Itatero mphamvu ya Mulungu kumvetsa kwa mawu pamene iwo akutsukidwa mawu uno ndi iwo. Mutalola kumvetsa kwa kusunga mawu a Mulungu ndi malonjezo ake moona, kugwire mwakuti zizilephereka kuswedwa ndi Satana. Mulole wina aliyense agwire lonjezo limenelo ndi kuti ndi ili limenelo, ine ndagwiritsitsa kwa ilo. Mulungu anapanga lonjezo, ndine mbewu ya Abrahamu, ine ndingathe bwanji kukayikira lonjezo lake ndi kumapita chitsogolo kudzera mwa Yesu Khristu Ambuye wathu. Amen. Ndinkonda iye. Zakhala zodula mawu uno abwenzi, tiye ndipembeze tsopano mokoma. Akuti iye anayamba kundikonda ine, anandigulira chipulumutso changa pantengo wa Kavari. Kodi zingakhale zotheka osati mosinjilira ndithu ayi? Izi ndi zachipembedzo. Tiye tikwezere manja athu kwa iye amene timamukonda ndi kuti ndinkonda iye, ndinkonda iye, pakuti iye anayamba kundikonda ine, anandigulira chipulumutso changa pamtengo wa Kavari. Tsopano kwa mkazi aliyense kapena mtsikana muno, ili ndi dzanja langa. Mulungu amakukondani inu. Kwa mwamuna aliyense kapena mnyamata muno, Mulungu amakukondani inu. Ine ndimakukondani inu. Tsopano ine sindingathe kufikira ndi kugwira lililonse la manja anu, koma Mulungu afotokoze kwa inu chimene ine ndikutanthauza. Pamene ife tikuimba imeneyo kachiwiri, mungotembenuka ndi kugwirana chanza ndi wina wake. Ndi ichi anthu onse adziwa kuti ndinu akuphunzira anga pamene inu mukhala ndi chikondi kwa wina ndi mzake. Aine. Anagula chipulumutso changa pantengo wa Kavari. Ndinkonda iye, ndinkonda iye, pakuti anayamba kundikonda ine, anandigulira chipulumutso changa pantengo wa Kavari. Kodi inu simukumukonda iye kumvelera kokoma kuja kwa Mzimu Woyera? Mawu ndi kuchita koyeretsa amangokukhulani inu, amakupangani inu cholengedwa chatsopano, amachotseratu zonse. Mawu ndi akuthwa kuposa lupanga lakuthwa konsekonse. Kuchita mdulidwe kudulapo zinthu zonse za mdziko mukuona zikatero ife timamverera kuti tayera timakhala titakhulidwa kumuvomereza ndi kumukhulupirira iye ndi momwe ife tingathe kuimbira ndinkonda iye pakuti iye anayamba kundikonda ine anandigulira chipulumutso changa pa mtengo wa Kavari ndi zokongola zimenezo ine ndimangozikonda izo ndi mtima wanga wonse mukuona tiye ndiyeserenso iyo kachiwiri aliyense tsopano kwenikweni mukweza mawu anu tsopano ndinkonda iye ndinkonda iye pakuti iye anayamba kundikonda ine anandigulira chipulumutso changa pa mtengo wa Kavari.